sengwadi yamaHebheru manje ke singena kwesikhombisa ubupristi bukaMelkisedeki bese ke siyangena sisuka ebupristini bukaMelkisedeki siyongena kulezi zinsuku ezinkulu zokubuyisana nokwehlukanisa kwabiwa ukubuyisana bese kuthi ke singene kuleso sahluko esikhulu sokukholwa isahluko seshumi nanye nesahluko seshumi nambili silahla konke okusindayo nesahluko seshumi nantathu lelo khaya laphakade elingakhiwe ngezandla zomuntu kodwa uNkulunkulu yedwa owenze leli khaya elikhulu kumangalisa kanjani ngiyajabula ukubona udadewethu emumva lapho osanda kungena nje enkonzweni ngibona yena nomyeni wakhe izolo besisemgwaqeni wethu senyuka ukunqamula indawo bengicabanga ukuthi bengiyazi yonke imifantu nekhona ngokuba ngumkaphi wezinyamazane lapha e-Indiana futhi ngihamba ngokukapha iminyaka eminingana ngangizazi zonke izindawo kodwa ngicishe ngalahleka izolo phezulu lapho lapho ekade bekhona esiqongweni samagquma umgwaqo omusha Nenenikazi belinomdlavuzi emaphashini nenkosi yamphilisa ngokuqinisekile owesifazane sathatha nokuthi konke kufika kanjani besihlezi lapho umfowethu Robertson cishe ukhona namhlanje ngibona umkakhe nomfowethu Woods okhona futhi besiphezulu lapho etrakini endala umfowethu Robertson nami nomfowethu Woods sase sithatha iletraki senyukela lapho esiqongweni seguma nalapho inkosi yakhombisa umdlavuza ngokuqinisekile saseke sima lapho futhi sawubhekisisa usuka kowesifazane ngamehlo ethu uqobo sama futhi sawubhekisisa usuka kowesifazane wayesebuye eshayela umkamfo wethu Woods futhi ubetshela mina ubephimisa leyo nto emnyama ngempela futhi nangu kulokhu kusa ehlezi ngemumva ebandleni yena nomyeni wakhe othandekayo enesikhathi esimnandi enkosini akamangalisi na futhi bengingazi ukuthi lapha ngokuvamile kubantu abangakhona lapha imibono eyivela kancane impela yenzeka lapha leli ikhaya lami futhi ngiqonde ukuthi ebandleni ngesonto iviki sibangaki obelapha ukubona indoda isesihlalweni esinamasondo na impumputhi ikhubazekile ingakwazi ukuma ibhalanse nemizwa yengqondo ingasekho nabakwamayo sebeyidelile nomunye umngani wami ongudokotela oyikatolika wamthumela enhla lapha futhi ngaphambi kokuza enkonzweni inkosi yanikeza umbono wendoda nonke niyakwazi lokho futhi lapho indoda iyaphiliswa ngoisho kanje inkosi niyabo yase isukuma-ke yaphuma yathatha isihlalo sayo esinamasondo ibisikwazi ukubona njengoba beningabona noma ngingabona yase iphuma endlini iqhuba isihlalo sayo iphilile nomuzwa wokubhalansa niyazi ungeke wakwazi ukuzimela niyabo ungeke nje futhi iminyaka kunjalo futhi izolo ngenkathi ngifika lapho inenekazi belikade linephupho lokungibona ngingena ngelesibili nje ngqo ngase ngithi linomdlavuza kwasekuthi-ke isho kanje inkosi liphilisiwe lase livuka futhi bekungelesibili nje ngqo nomoya wenkosi wehla nalapho lelo phupho elibe nalo nenkosi iyanikeza incazo futhi laphiliswa khona lapho endaweni khona lapho ebesibhekisise khona kumangalisa kanjani pho angisalicabanga igama lalo lingubani ungubani igama lakho dadewethu na uWalton dadewethu Walton ehlezi emuva lapho ungasukuma nje dadewethu Walton na ngifuna ukukubuza ukuthi uzizwa unjani amen lokho kuhle kuhle futhi kuhle kakhulu muhle kakhulu ukuba asibusise ngaleyo ndlela ngakho sibheke eseqile esikhulu kakhulu sesilinganiso sikankulunkulu esikhulu udokotela bemfihlela lokhu wamtshela ukuthi wayephefumula nje nganxanye okwakuyikho umdlavuza wawusukhule wavundla waze wase unqamula ukuphefumula kwalolo hlangothi lwephaphu niyabo ungeke wawubona umdlavuza nge-x-ray ngoba umdlavuza uyingqamuzana obolwawo futhi ungukuphila futhi wena uvele nje ubuke ngale komdlavuza nge-x-ray awuboni futhi kodwa inkosi ngempela isama lapho sase siwubhekisisa qobo lwethu ngamehlo ethu uqobo siwubhekisisa unyakaza futhi sawubona usuka ngamehlo ethu uqobo ngakho sithokoza kakhulu ngalokho futhi manje sikhulekeleni manje leliviki sisahambile futhi umfowethu Neville mhlambe uzothatha lapho engishiye khona okwenkonzo yangolwesithathu ebusuku ningayigeji manje kuleli ketango elikhulu lencwadi enkulu yesambulo ngiyazi umkhuleko omningi ushiwo futhi siyazi ukuthi uNkulunkulu uyawuza umkhuleko kodwa thina kulokhu kusa sifuna ukunikela umkhuleko omncane nje ngaphambi kokufundwa kwencwadi manje noma yimuphi umuntu okwaziyo angayifunda incwadi ngalendlela noma angayivula ngalendlela kodwa kuthatha uNkulunkulu yedwa ukuvula ukuqonda ngokuba nguye kuphela ongakwenza ngakho asikhothamisa amakhanda ethu okomzuzwana nje Manje baba egameni lendodana yakho ethandekayo inkosi uJesu siza ngokuzithoba okukhulu impela manje ukuba sizinikele njengezinceku zakho ukuthi uzokhuluma ngathi Soka izindebe ezikhulumayo nezindlebe ezizwayo ukuze izwi likhulunywe nguNkulunkulu futhi lizwiwe ngumoya kubantu siphe khona baba Kwangathi angathatha izwi likaNkulunkulu futhi asikhonze nje njengoba sinokudinga ngokuba sikucela egameni lakhe nangenkazimulo yakhe. Amen. Manje ngifunda kulokhu kusa siyatadisha asishumayeli nje sitadisha lencwadi yamaHebheru bangake oyijabelayo na oh sinesikhathi simnandi. Futhi manje sitadisha nje ngokusondela umbhalo phezu kombhalo kufanele konke iBhayibheli lonke libophana ndawonye akukho nelilodwa izwi liphumile endaweni yalo uma libekwa ndawonye umoya ongcwele manje umuntu uthe iBhayibheli liyaziphikisa ngifuna ukubona ngibuzile iminyaka engamashumi amabili nanhlanu ngalokho futhi akukho noyedwa osewake wakukhomba namanje iBhayibheli aliphikisane uma liphikisana alisilo iBhayibheli umkhulu uJehova ongenasiphelo wayengenakuziphikisa yena uqobo ngakho akukho ukuphikisana eBhayibhelini ngokungaqondi kwabantu nje Manje okwesendlalelo esincane size sibuyele emuva manje incwadi yamaHebheru yabhalwa nguPawulo ongcwele kumaHebheru wabhale yodwa kwabase-Efesu labo kwakungabantu e-Efesu ibandla lamaKristu eyodwa kwabaseRoma eRoma neyodwa kwabaseGalatiya neyodwa kumaHebheru Manje sicaphela ukuthi uPawulu engutisha weBhayibheli kwasekuqaleni nje yilokho esikufundile ukuthi wahlala phansi kukatisha omkhulu omunye wabakhulu kunabo bonke wangezinsuku zakhe uGamaliyeli futhi wayelifunde kahle kakhulu iTestamente elidala wayelazi kahle kodwa waba ngumhluphi wendlela eyayiyindlela kaKristu ngoba wayekade eqeqeshwe iTestamente elidala phansi kutisha But the teachers Kodwa othisha ngowejwayelekile kwenyama ngethemba ukuthi angisho noma yini ngokungafanele kodwa ngowejwayelekile uma umuntu enokufundisa nje ngendlela yezikole ngokwejwayelekile kungokwenziwe ngumuntu ngiyabo akuphefumulelwe ngoba kuba imfundiso yesikole sinayo namhlanje iPresbyterian iLuthela iPentecostal zonke lezi zikole zinesi Chasiselo sazo sibonwa ngokucabanga futhi nje sisongela imibhalo kulokhu futhi kwakufana eTestamenteni elidala kodwa uPawulu eqeqesheke kahle futhi wayeyazi imibhalo ngegama kodwa niyabo imibhalo akunandaba ukuthi uyazi kahle kanjani uma umoya ungayiphilisi khona ke igama liyabulala umoya uyaphilisa Niyabo ufanele uphiliswe noma wenziwe uphile ngomoya uma umoya ungaliphilisi izwi futhi ulenze libe yilo ngempela kuwe khona ke igama lingukuhlakanipha nje yilapho esinamaningi kangaka amaKristu azivumayo namhlanje noma amaKristu azishoyo yilowo mqondo wokuhlakanipha kaKristu bese ke sithezukela ekutheni awu wayedingeka kube khona into ayizwayo futhi wawudingeka kube khona into oyenzayo futhi sizongena kukho konke lokho emva kwesikhashana umunye wayedingeka amemeze amaMethodist ayevame ukudingeka amemeze ngaphambi kokuba abe nakho amaPentecostal ayedingeka akhulume ngezilimi ngaphambi kokuba abe nakho futhi amanye awo abakhakhazeli babe dingeka ukuba bagqhaqhazele ya abadala babe hlabenyuka owesilisa ngakolunye uhlangothi abesifazane ngakolunye yabo abagqhaqhazeli bese ke umoya ongcwele wehlela phezu kwabo bese ubakhakhazelisa babe nawo kodwa konke nje kungokufekethisiwe akukho nokunakunye kwakho okuliqiniso uNkulunkulu uhlale ezwini lakhe ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa izwi usindiswa ngokukholwa ngomusa hayi nganoma yini noma ngabe uyaqhaqhazela noma ukhuluma ngezilimi kumbe noma ngabe kwenzekani lokho akuhlangene ngalutho kukhonhlobo
Jesus said, "He that heareth my words and believeth."
UJesu wathi ozwa amazwi ami futhi akhole ngongithumile unokuphila okuphakade.
He that heareth.
Ozwa izwi lami futhi akholwe lenziwe laphiliswa kuye unokuphila okuphakade. Nakho akunandaba ukuthi yintoni encane oyenzayo. Manje angiphambene nokugqhaqhazela noma ukukhuluma ngezilimi noma ukugqhaqhazela. Oh lokho kumemeza lokho kulungile lokho kuhle kodwa lokho kuyimiphumela kuphela niyabo bengingakunika iapula livele esihlahleni futhi ubungabe usalokhu ungenaso isihlahla uyabo yimiphumela
lying stealing drinking smoking gambling
ukamba manga ukweba ukuphuza ukubhema ukugembula ukuphinga lokho akusiso isono lokho imiphumela yokungakholwa niyabo yilokho owenza lokho ngoba uyisoni uyabo kodwa kuqala uyisoni yilokho okukwenza wenze lokho ngoba awukholwa futhi uma ukholwa khona ke awukwenzi lokho khona ke unothando ukujabula ukuthula ukubekezela ubuvu bubele ubumnene ukukhuthazela leso isithelo sikamongcwele niyabo Ngakho sinezinto ezincane amadlingozi amancane yingenxa yokuthi lo muntu wachezuka kwendala indlela yezinyawo esivuthiwe yezwi yizwi ukukholwa kuvela ngokuzwa Ngakho ngenkathi uPaul uNkulunkulu wakhetha uPaul umuntu wakhetha uMathia ngenkathi benza izinkathi kodwa akazange enze lutho lokho kukhombisa ukuthi mandlamani ibandla elinawo ke ukwenza ukukhetha abadikoni babo bese bethumela abashumayeli babo ezindaweni ezehlukene lokho ngokwenyama isikhathi esiningi Umuntu akaye lapho uNkulunkulu emholela ukuba aye khona ngiyakuthanda lokho uma abantu kwinkomfa bethi nje awu nanti ibandle lihle lomfowethu wakhe isonto elihle futhi sinencelebana encane bazomthumela kuleli isonto abaqondi ukuthi basibulala bona uqobo niyabo Indawo yokuqala uma leyo ndoda iyongena lapho ayikwazi ukugcwalisa leyo ndawo yendoda khona ke kuphela baqetha amandla isonto ukukhombisa ukweseka enye incelebana bekuhlala njalo kungaleyo ndlela Kodwa ngikholelwa egunyeni eliphakeme lombuthano webandla lendawo yebo ibandla ngalinye malizimele likhethe abelusibala badikoni balo kwalo noma ngabe kuyini bese kuthi ke ngaleyo ndlela indoda phakathi lapho ayina bishopi ongaphezulu kwayo umoya ongcwele ufuna ukukhuluma into ethize kulelo bandla abadingi kubuza umuntu ngokuthi ngabe bafanele yini benze lokhu noma benze lokho ngumuntu ngamunye ekuxhumaneni nomoya ongcwele ikhombise ngeBhayibheli ukuthi ikuphi okukhulu kunokunye eBhayibhelini kunelunga lidala lendawo ebandleni lendawo na kunjalo yebo mnumzane ukuzibusa kwebandla lendawo ibandla ngalinye kulo uqobo manje ubuzalwane lokho kuhle kakhulu onke amabandla fanele abe sebuzalwaneni kanjalo ndawonye kodwa ukuzibusa kwebandla lendawo
Paul being a great master
Aphelani uPaulu engomkhulu uThisho omkhulu eqeqesheke kahle esendleleni yakhe ebheke ezantsi eDamaseko ngolunye usuku ukuyobopha abantu ababe kulendlela entsha manje wayeqotho uNkulunkulu akakwehluleli ngobuqotho bakho angaze ngibabone abanye abantu abaqotho kwedlula abahedeni Abaningi babo baze babulale ngisho nabantwana babo uqobo ngeze ngomhlatshelo wesithixo akusiko ubuqotho umuntu ubengathatha isimungu esingumuthi wokubulala imbewu yokufa ngobuqotho ecabanga ukuthi ubethatha enye into ubuqotho abukusindisi kukhona indlela ebonakala sengathi lungile kumuntu kepha kuphela kwayo kuyizindlela zokufa uPawulu wayeqotho ngenkathi enikeza ubufakazi egunyeni okungelakhe ukukhandwa ngamatshe uStefano kamuva eminyakeni ngiyakuthanda ukuxolisa kukaPawulu wathi angifanele ukubizwa ngumfundi noma ukubizwa ngumphostoli ngoba ngalihlupha ibandla ngisho nasekufeni ngobuqotho futhi endleleni yakhe ebhekezansi wazithela esehlakalweni mongcwele uphuma ukwenkulu insika yomlilo futhi yamphuphuthekisa manje esedlulile kulokho leyo nsika yomlilo yayinguKristu futhi uyinsika yomlilo efanayo yahola abantwana bakwaIsrayeli bedabula ehlane
Christ was God and God was Christ God was made flesh.
UKristu wayenguNkulunkulu noNkulunkulu wayenguKristu. UNkulunkulu wenziwe inyama futhi wakha emzimbeni weNkosi uJesu. UNkulunkulu wayekuKristu enza ukuba izwe libuyisane naye uqobo ekhombisa ayeyikho.
In the Bible back here in the farmer
eBhayibhelini emuva lapha emavesini asekuqaleni kade sifunda ukuthi wazenza waba ngaphansi kwezingelosi ethathe isimo Hayi sezingelosi kodwa ethathe isimo senyama. Izingelosi zazingawanga azidingi kuhlengwa. Inyama yayiwile izidalwa ezingabantu futhi zazidinga ukuhlengwa. Ngakho emithethweni emidala umuntu kuba abe ngumhlengi uqala wayefanele abe isihloko somndeni. Incwadi enkulu kaRuth esedlulile lapha esikhathini esithile esedlule.
And how that God
Nokuthi uNkulunkulu wakwenza kanjani engumoya wenziwe isihlobo somndeni nathi ngokuba ngomunye wethu ukuze asihlenge futhi asiphe ukuphila okuphakade wadingeka abe yithi ukuze thina ngomusa sibe njengoba enjalo futhi sithola insika yomlilo yahola abantwana bakwaIsrayeli futhi ngenkathi yenziwe inyama lapha emhlabeni siyayizwa ixoxa ngolunye usuku futhi yazisho ukuthi yayiyinsika yomlilo
They said you say that you're greater than our father
Bathi wena uthi mkhulu kunobaba wethu
Abraham
na wathi engakabikho uAbraham ngikhona
Who was the I am the pillar
Wayengubani ungikhona na Insika yomlilo esihlahleni esivuthayo isikhumbuzo esingapheliyo kuzo zonke izizukulwane hayi kuphela kuleso sizukulwane kodwa lesi sizukulwane insika yomlilo efanayo futhi siyabonga kulokhu kusa ukuthi sinaso ngisho nesithombe sayo ukuthi ayikaguquki ingongena kufa ophakade obusisiweyo Yenza izinto ezifanayo manje neyazenza ngaleyo nkathi futhi usenda sizizwe sijabule kakhulu kodwa ngaphambi kokuba uPawulu emukele lesi sehlakalo azi ukuthi ingelosi yenkosi yayinsika yomlilo okwabe kunguKristu iawu waye ingelosi yesivumelwano okwabe kunguKristu Umose wacabanga kangcono ukuthi waqoka ukuzwa izinhlupheko nabantu bakaKristu nokuholwa nguKristu kunazo zonke izingcebo zaseGibhithe. Walandela uKristu owayesesimweni sensika yomlilo. Wayesethike uKristu ngavela kuNkulunkulu ngenkathi elapha emhlabeni ngibuyela kuNkulunkulu. Emva kokufa kwakhe ukumbelwa ukuvuka umzimba ukhazimulisiwe uhleza kwesokudla somkhulu ukwenza isimuselo uPawulu wambona njengensika yomlilo futhi ukukhanya okwakhipha amehlo akhe cishe kwamshaya waphuphutheka uPetro wambona ngenejele njengokukhanya futhi evula iminyango phambi kwakhe lapho ephuma sithola ukuthi wayengu-Alpha no-Omega wokuqala nokugcina futhi nangu unathi namhlanje enza zona impela izinto ezifanayo azenza ngaleyo nkathi ezenza abuye abonakale futhi ekukhombisa ezweni lesayense Oh kuleli hole likhulu lobunyama nenqoshunqushu phezu komhlaba sifanele sibe ngabantu abajabule kunabo bonke emhlabeni wonke ukuba sijabule ukwazi ngaso sonke isikhathi lapho abantu befundwe imfundiso kangaka nazo zonke izinhlobo zezimfundiso ezigamileyo nezinto emhlabeni futhi namanje namhlanje owangempela uNkulunkulu ophilayo ngezwi lakhe nangobufakazi bakhe bonakalayo esikhombisa ukuthi ulapha kanye nathi esebenza enyakaza ephila enza njengoba impela nje wayehlala enza.
What a privileged people that we are.
Singabantu abanenhlanhla kanjani pho ukuba sibe nalokhu. Besifanele iBhayibheli lasho ngaleyo nkathi esahlukweni sesibili. Sifanele sibambelele kulezi zinto ngoba siyophunyuka kanjani uma sidebesela kusindiswa kungaka na. Manje sizakutholeni ukuthi ngaphambi kokuba uPawulu emukele leso sehlakalo. Manje sijoyeza umzimba. Manje akulendaba ukuthi inhloboni yesehlakalo osewake waba naso bandla. Kukhona engifuna ukunibuza khona. Akunandaba ukuthi kubukeka kukuhle kanjani, ukuthi kubukeka kuyikho ngempela kanjani. Kuqala kufanele kuhlolwe ngeBhayibheli. Njalo kube sezwini. Ningalokothi nikushiye lokho nganoma yiluphi uhlobo lwesehlakalo. Futhi uPawulu ngaphambi kokuba akwemukele wehlela e-Arabiya futhi lapho wahlala iminyaka emithathu ehlola lethi sehlakalo nezi futhi ngenkathi esebuya wayeqinisekile akukho okwakungamchitha ngokuba wayeqinile ezwini engenakunyakaziswa futhi lapha yilapho ejika amanje ukukhombisa lamaHebheru lezo zinto ezinkulu okwakhulunywa ngazo zethestamente elidala kwabonakaliswa kuJesu Kristu inkazimulo enjepho. Manje ngesonto ledlule noma ngolwesithathu olwedlule umfowethu Neville phakathi lapho esahlukweni sesihlanu ushaye ezinye izindawo eziphakeme impela ngoba isahluko esimangalisayo futhi simthola ephathelene nesahluko sesine ngesonto ledlule ngesabatha ukugcinwa kwesabatha. Ngabe niqinisekile kulokhu kusa niyazi ukuthi kuyini ukugcinwa kwesabatha na umanazi thanini amen.
The Sabbath is a rest that we
isabatha ngokuphumula esingena kukho hayi ngosuku hayi ngomthetho kodwa ngokungena kuKristu oyisabatha lethu uyisabatha lethu. Sikuthathe kulo lonke iTestament elidala futhi sakhombisa ukuthi isikhathi siyofika lapho izwi liyofika umudwa phezu komudwa isiyalezelo phezu kwesiyalezelo futhi wafakazisa ukuthi sangene kumleni kwakhe ngosuku lwePentecost ngalokho uyakubangela abayethileyo ukuba baphumule baphumule ngokuthi bakhawuke. Siyathola ukuthi uNkulunkulu wanqoma usuku ngoDavide mayelana nosuku lwesikhombisa futhi uNkulunkulu waphumula ngolwesikhombisa ulunika abantwana bakwaIsrayeli esihlane kanti futhi wanqoma usuku. Kwakusuku luni na usuku oluthile evikini na usuku ncane izwa iphimbo lakhe ningayezi likhulu inhliziyo yenu lolo usuku angena kulo ukukunika ukuthula okuphakade isabatha eliphakade. Awuye esontweni ngesonto kuba ube ngonenkolo ngaleyo nkathi. Uma uzalwa ngumoya kaNkulunkulu ungena ephumuleni kuze kube phakade. Akusesikho kugcinwa kwesabatha uphakathi esabatheni ngokuqhubekayo kuze kube phakade naphakade. Imisebenzi yakho yezwe usuphelile kusho iBhayibheli futhi ningene kulokhu ukuthula okubusisiwe. Lezi zahluko ezinhlanu zokuqala zibeka uJesu ngendawo eyiyona yona njengomphristi omkhulu. uNkulunkulu esekhulumile endulo kwabo abangabaprofethi ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Kodwa ekugcineni kwalomuhla ukhulume ngendodana yakhe uJesu. Isahluko sokuqala ivesi lokuqala. Bese-ke kwehla njalo kuyophethela esahlukweni sesihlanu. Simthola emelwe njengoMelkisedeki owayengenakuqala kwezinsuku nakuphela kokuphila kwakho kodwa ngokuqhubeka engumpristi kuze kube phakade. Cabangani ngakho yayingubani le ndoda enkulu na? Sizokuthola cishe kwezinye futhi izahluko ezimbili yonke impilo yayo sizotadisha. Lendo tenkulu eyahlangabezana no-Abrahama eyayingakaze ibe nababa, ingazange neze ibe namama, ayizange ibe nasikhathi eyake yaba nokuqala ukuphila, noma ayisoze ibe nesikhathi eyonke ibe nokuphela ukuphila, futhi yahlangabezana no-Abrahama evele ekubulaleni inkosi. Qaphelani lo muntu omkhulu, noma ngabe wayengubani, usaphila, wayengena kuphela kokuphila, awunguKristu. Ahlangabezana naye iqhubekala ekutadisheni okujulile kwalokho ezinsukwini ezimbalwa. Manje sifuna ukuqala ngapha esahlukweni sesihlanu manje okwesendlalelo esincane nje ngaphambi kokuba sishaye esesithupha, ngokuba ngempela kuyinto egqamile. Bekisisani ngokusondele, sizoqala cishe ngevesi lesikhombisa lalesi sahluko, awu asiqale evesini lesithupha. Njengokuba esho nakwenye indawo, wena ngumpristi kuze kube phakade ngokokuma kukaMelkisedeki, owathi enikele emihleni yakhe yenyama yakhe ngemikhuleko nokunxusa nokudazeluka okukhulu ezinzinyembezi, uyena owayenamandla okumsindisa ekufeni, wezwiwa ngenxa yokumesaba, nanxa eyindodana wafunda ukulalela ngalokho ahlupheka ngakho. Manje nakho lapho engifuna ukufika khona, leli vesi lesishagalolunye, lalelani. Mkagele mfowethu neveli ulishayile ngolwesithathu, bekungekho lapha, awulalelani.
And being made perfect, he became the author of eternal.
Esephelisiwe waba yisisusa sokusindiswa okuphakade kubo bonke abamlalelayo. Ebizwa uNkulunkulu ukuthi umphristi omkhulu ngokokuma kukaMelkisedeki. Sinokuningi esingakusho ngalokho, sikushiya lapho kulokho, ngoba sizoxoshwa uMelkisedeki ebusukeni obumbalwa. Manje sizoqala ngalokhu ukutadisha kwethu okuvamile. Ngifisa ngizofunda nje konke okwalokhu umzuzwana ivesi leshumi nanye. Sinokuningi esingakusho ngalokho, kulukhuni ukuchasisela lokhu. Senababuthuntu ekuzweni, ngokuba noma benifanele ukuba nibe ngabafundisi, uma kuya ngesikhathi nisadinga futhi ukuba kube khona onifundisa iziqalo zezifundiso zamazwi kaNkulunkulu. Senaba ngabadinga ubisi esikhundleni sokudla okuqinileyo, ngokuba lowo odla ubisi akakaqondi lutho lwezwi lokulunga, ngokuba uyingane. Ngithemba ukuthi umoya ongcwele ukuthathe wakuyisa phansi ngqo lokho phansi ekugcineni kwenu manje. Ngokuba lowo odla ubisi akakaqondi lutho lwezwi lokulunga, ngokuba uyingane. Unika ingane ukudla okuqinile, uyayibulala. Ingaleso sizathu abantu abaningi kangaka bethi angikukholwa lokho, bese besuka bahambe. Sasa lokhu bayizingane, abakwazi nje ukuqonda, abakwazi nje ukubamba lelo qiniso, liyababulala. Lezinkulu izinto ezinamandla, ibandla elifanele lizazi namhlanje, kodwa ubungeke ulifundise. Bayakhubeka kulo, abazi ukuthi bazokwenza njani ngalo. UPawulu ekhuluma kuleli qembu lamaHebheru, nokho izifundiso ezinkulu akhuluma kuzo manje, izifundiso ezinkulu ezifundiswe kahle, siyakuthola lokho emizuzwaneni embalwa ezifunde kakhulu impela. Kodwa imfihlakalo yokomoya ejulile ibandla lisalokhu ikuphuthekile kuye, wathi benifanele ngabe nifundisa abanye niseyingane. Oh, ngiyazi kunabaningi abasukumayo futhi baphume futhi bathi, oh, angisadingi ukuba ngibe ngisaya ebandleni. Akadungisi uNkulunkulu, umoya ongcwele usufikile ungumfundisi. Uma uthola umqondo unephutha nje, ngokuba kungani umoya ongcwele wamisa abafundisi ebandleni uma wayezoba ngumfundisi na? Yabo, kuqala kukhona abapostoli, abaprofeti, abafundisi, abavangeli nabelusi. umoya ngcwele wamisa abafundisi ebandleni ukuze akwazi ukufundisa ngalowo mfundisi futhi uma kungahambi ngokwezwi uNkulunkulu engakuqinisi khona-ke akusilo uhlobo olufanele ukufundisa ufanele kuphathaniseke nalo lonke ibhayibheli futhi nje liphile namhlanje njengoba lalinjalo ngaleyo nkathi nanso into yangempela ebonakalisiweyo manje qaphelani kepha ukudla okuqinileyo kungokwabakhulileyo abathi ngokujwayela ukuwusebenzisa bawusebenzisile umqondo sebenawo osulungele ukwahlukanisa okuhle nokubi bayazi ukuthi yikuphi okulungile nokungalungile ngokwahlukanisa manje qaphelani siqala manje ngesifundo sethu lesi sendlalelo esikhulu manje Asingenele ivesi lokuqala ngakho ke masidlule esifundisweni sokuqala ngoKristu. Uthini na? Zonke lezi zahluko ezinhlanu zokuqala bezibekwa kuKristu ukukhombisa ukuthi ungubani. Manje sedlula kulezo ziqalo zezifundiso zikaKristu. Simthola eba yini na? Simthole eba nguJehova uNkulunkulu omkhulu. Ebonakaliswe enyameni simthole engabi ngumprofeti kodwa kugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba waye uJehova enziwe inyama yomzimba uJesu kuphela wemtabenakele uNkulunkulu ehlala kumuntu uNkulunkulu ebuyisana nomuntu ngomuntu Wokuzalwa intombi kwendodana yakhe uqobo futhi uJehova umoya wayehlala kuye manje bangaki okhumbula ukufundisa ngobuNkulunkulu ukuthi sibuyele kanjani emuva futhi sathola uNkulunkulu njengothingo lwenkosikazi olukhulu nawo wonke umoya ohlukile ukuthi wawunjani na kwase ukuthi ke izwi imicabango laphuma kuNkulunkulu Eliba ngumzimba moya nalowo wawusesimweni somuntu nomose ubonile wedlula esemfantwini wedwala kwase kuthi ke lowo mzimba moya wenziwa waba inyama yomuntu uqobo uKristu futhi sithola kanjani ukuthi thina ngomusa wakhe sinokuphila phakade manje igama kuze kube phakade lingele banga ibanga lendawo esikhathi kwathi ebhayibhelini kuze kube phakade naphakade sihlanganiso kodwa ukuze kube phakade kuphela usho isikhathi kodwa phakade kusho kuze kube phakade futhi kuphela yonke into eyayinokuqala inokuphela kodwa izinto ezazingena kuqala ayinakuphela ngakho uNkulunkulu wayengenakuqala futhi akanakuphela futhi ngakho-ke uMelkizedeki umpriso omkhulu njengomuntu wayengenakuqala futhi akanakuphela futhi uma thina ngalowo mzimba moya ukuthi senziwe ngumfanekiso kaNkulunkulu ngaphambi kokuba kuze kwenziwe izwe uma lowo mzimba moya sewenziwe inyama futhi wakha phakathi kwethu manje-ke ngokufa kwakhe thina uqobo semukela umoya wakhe futhi asinakuphela ukuphila okuphakade hhayi izingelosi kodwa abasilize nabesifazane Ongi ngandlela thize ukuba kuphela bengingakuthola ngendlela izethameli zami ebezingakubamba ngayo awusaze waba ingelosi uNkulunkulu wenza izingelosi kodwa uNkulunkulu wenza umuntu futhi uNkulunkulu akwenzayo kusuka kuNkulunkulu okungukuthi kuphakade nje njengoba uNkulunkulu enjalo nomuntu phakade nje njengomdali wakhe ngoba wenziwa ephakadeni kodwa isono sinokuphela ukuhlupheka kunokuphela ngakho-ke singeke saba khona isihogo saphakade kukhona isihogo umlilo nesibabule siyakwazi lokho kodwa sikho isihogo saphakade lunye kuphela uhlobo lokuphila okuphakade Nalolo lungo lukaNkulunkulu. Uma uzohlupheka kude kube phakade, unokuphila phakade. Isihobo sinokuphela. Singahle sibe izigidigidikazi zeminyaka, kodwa ekugcineni siyofika ekupheleni. IBhayibheli alisho nomaphi ukuthi bahlupheka phakade. Lathi kuze kube phakade naphakade uJona wacabanga ukuthi wayesesiswini somkhomo kuze kube phakade naye. Ukuze kube phakade unebanga noma isinqumo sesikhathi, kodwa iphakade lingokungapheliyo, alinakuqala noma ukuphela, linjengeringi indingilizi. Futhi njengoba isikhathi sethu siqhubeka sisekuzungezeni kuphela ngasezinjongweni ezinkulu zikaNkulunkulu. Injongo kaNkulunkulu yayengukwenza umuntu ngumfanekiso wakhe, ukuhlanganyela naye, futhi wamenza abe isidalo esibambekayo. Manje isono sasifaka endaweni yokonakala, kodwa lokho akuzange kumise uhlelo lukaNkulunkulu. Futhi mngani oyisoni, namhlanje uma ungazalwa ngokusha ngomoya kaNkulunkulu, unokuphela ndawo, nokuphela kwakho kwayinqushunqushu kusenyithakalweni nokuhlupheka nosizi. Kodwa kinina elikholwe enkosini uJesu futhi nemukela ofanayo njengomsindisi oqondene nani, kuphakade nje njengoba uNkulunkulu ephakade, alinakuphela. Ngibanika izulu yaphakade, ukuphila kaNkulunkulu uqobo, futhi abasoze babhubha noma beze ekwahlulelweni. Ngisho kodwa wedlulile ekufeni wangena ekuphileni, yilokho ayikho, yilokho akuzelayo. Manje uJesu ekufikeni kwakhe ngobupristi bakhe akafikanga nje ngenxa yozwelo. Abantu abaningi bakufundisa kanjalo ukuthi ufika ethi, awu mhlawumbe uma ngihlupheka ngizoba ngobukwa ngokudatshukelwa, nabantu ngempela bazoza kimi. Lokho ngiweduka, akukho mbhalo walokho. Ngokuba wonke umuntu oyoke aze asindiswe, uNkulunkulu wayebazi ngaphambi kokuba izwe lize libunjwe. IBhayibheli lasho njalo, uNkulunkulu angathandi manje ukuba ubhubhe namunye, ubafuna bonke beze ekuphendukeni. Kodwa ngokuba uNkulunkulu ngokwazi phambili wakwazi. Bukani kwabaseRoma isahluko sesishiyagalombili, uPawulu wayemise lapho esho ngokukhetha kwaNkulunkulu ukuthi u-Esawu noJakobe ingakabikho ingane ezelweyo kumbe noma yini. UNkulunkulu wathi wayebazi futhi wamzonda u-Esawu futhi wamthanda uJakobe, engakabikho umfana owaba nethuba ukuzwakalisa ukubonga kwabo ngokuba wayenguNkulunkulu. Uyazi ungongena siphelo, uma engongena siphelo wayazi onke amazethe, zonke izimpukane, zonke izimbuzane, zonke izinto ezaziyoke zibe semhlabeni. Wayekwazi ungongena siphelo, ophakade ongayikufa, uNkulunkulu obusisiweyo, umnini bandla onke, osezindaweni zonke, wazi konke, ayikho into angayazi. Ingayiso sizathu engasho ukuthi ukuphela kuyoba yini. Wayazi ukuphela kusukela eqaleni. Uyisiprofetho kungukwazi kwakhe nje, ungummeli oyinduna, ungumahluleli futhi nje ukhuluma kwisazimthetho okunye kokuhlakanipha kwakhe. Futhi silokho-ke isiprofetho esingakusho kungakenzeki, ngoba uyazi ukuthi kuzoba yini. Manje nango uNkulunkulu esimkhonzayo, hhayi uNkulunkulu womlando, hhayi njengoBuddha nabakaMohamede kanjalo njalo, kodwa uNkulunkulu asezindaweni zonke khona manje lapha kulokhu kusa, kulethabanakele khona manje. UJehova mkhulu ngikhona, owazibumba ekuthobekeni ukuba embathe isimo senyama enesono. Ukhona lapha, nguyena owanihlengayo, angebe khona omunye ndawo, akukho sikhathi angakwenza ngaso. UNkulunkulu wayenabo abantu abathathu phezulu lapho, futhi wathuma omunye wabo, indodana yakhe, kwakunguNkulunkulu. Qobo lwakhe uvika ngesimo sendodana, indodana inokuqala nendodana yayinokuqala. Loko abanye benu bantu abangamakatolika athandekayo nginencwadi yenu amaqiniso okholo lwethu yathi ubudodana bukaNkulunkulu buphakade uzolizwakalisa kanjani lelo gama na uzolenza kanjani libe nomqondo ophusile na lingaba kanjani ngeliphakade na lelo akusilo iBhayibheli lewe incwadi yenu ubudodana obuphakade aba lelo gama alikho kahle Ngokuba noma yini eyindodana yayinokuqala futhi iphakade alinakuqala ngakho akusibo ubudodana obuphakade uKristu uba yinyama futhi wakha phakathi kwethu wayenokuqala kwakungekho ubudodana obuphakade ubuNkulunkulu obuphakade hayi ubudodana manje ufikela ukuzosihlenga futhi wasihlenga Manje uPaulu efika lapho engineqiniso ukuthi ezifundweni ezedlule nokuqondile sizokwedlula kuko futhi ngesisikhathi inkosi ithanda nje ivesi ngevesi
Now therefore having leaving the principles of the doctrine of
Manje ngakho ke sine masidlule esifundisweni sokuqala ngoKristu ukubekele kokupheleleyo Lokho kuyabakhuba akubakhubi na masenzeni masikhubekele kokupheleleyo singabuyi sibeke izisekelo kuyisisani lokho asithole leligama ukuphelela niyazi yini ukuthi iyodwa kuphela indlela eniyokuma ngayo ebukholweni bukaNkulunkulu na lokho ngokuphelela uNkulunkulu akanakuzibekezelela izinto ezingencwele Nani elidina umthetho ngokweqile wawungake uziphelise kanjani ube ungenayo neyodwa into yokuthi uziphelise ngayo na wazalelwa esonweni waliphela umqondo wakho wawusesonweni thola impela isifiso sakho sokuba lapha sasiyisono wazalelwa esonweni wabunjwa ebubini ufika ezweni ukukhuluma amanga manje uzoma kuphi na
It said, I'll quit smoking.
Napona Sony, oh, what? Gizero Pema, Nizoya Ezulini. Ugo, Pisi Vivi, Onam Gondo, Asendulo, Obisom Christi, Oabamba Lapa, Nobuso Bute, Uti Uguti, Augia Santa, when a son, Gujalo, Uma Zara, Oma Gulu, Ula Shari, Nello Ikinis. Ujonga kanjani ezulwini na uthi angikaze ngiqamba amanga empilweni yami oh isithando esincane sasiyingelosi nje kwasekuqaleni amanga lawo angikhathali ukuthi ulunge kanjani uyisoni futhi awunayo neyodwa into akukho mpilta akukho mbishop akukho kardinali isikhulu sesonto lamaloma akukho papa nalutho olunye olungakusindisa ngoba uyisikebhe esifanayo nje okuso nawe singena kukho emzuzwini embalwa nje esimweni esifanayo ayekuso upapa waseroma wazalelwa esonweni ubunjwa esonweni ufika ezweni ekhuluma amanga wazalwa ngesifiso socansi sowesilisa nowesifazane uzokuthola lapho kulunga kulo khona awu babayi wakhe nomama bazalwa ngendlela efanayo futhi bazalwa ngendlela efanayo nogogo wakhe nomkhulu futhi kuhlehle njalo yisono kwasekuqaleni nje kakho ubani ongathi lokhu kungcwele nalokho kungcwele na yinye kuphela into engcwele lo nguJesu Kristu ndodana kaNkulunkulu ophilayo owenziwe waphelela Lokudekayo kwethu kungukuba siphelele manje sizoba kanjani yikho na ukuzama iqobo lwakho ngingakuzonda ukuzama ukuya ezulwini ukuzibonga ukuthi ngizalwe emizuzwini embalo edlule futhi ngiyaphuma ezweni khona manje ngingalahlo uma ngingakaze ngibe nomcabango omube empilweni yami mangazange ngikhulume igama elibi empilweni yami uma ngingakaze ngibuke noma yini embi ngingakaze ngicabange noma yini embi kumbe lutho nje ngibolile futhi ngimnyama njengezindonga ezinomule nasesogweni ngisoni Le ngingaphumela ekuphileni futhi ngihlale ngikhiye ingqi ekamelweni futhi njengabanye odade bakakhamela noma okuthize futhi ngingaliboni neze izwe ngihlale phakathi lapho futhi ngikhuleke yonke impilo yami ngenze okuhle ngizalwe ngingusozi gitigiti futhi ngiphe abampofu konke enginakho futhi ngisala kuyisoli futhi ngiyo esihogweni yebo mnumzane ngingahle ngijoyine ibandla lamaluthela i-baptist i-pentecostal i-presbyterian uma ngisengoleni bethana futhi ngihlale ngethembekile kulelo bandla kuze kube iminyaka eyikhulu nempilo yami iyathathwa futhi kungekho umuntu abebengangikhomba ngomunye wawo futhi bathi wake wabangisho nomcabango omubi nje ngiyoya esihogweni impela nje njengoba ngimi ngisoni lokho kuqinisile anginalutho akukho ndlela nhlobo bengingathola noma yiliphi noma yiliphi inani ukuba likhokhwe uNkulunkulu wayedinga ukufa futhi uma nginikela ngempilo yami uqobo uma nginikela ngempilo yami manje-ke ngingaphenduka kanjani na isizathu wena isikweletu sizofanele sikhokhwe kuqala noNkulunkulu kwakunguyena kuphela owayengabeka ukuphila kwakhe phansi abuya kuthathe ngakho wakwazi ukuba yisono futhi abeke ukuphila kwakhe phansi futhi akuthathe futhi akubize ngobulungiswa nesikweletu sesikhokhiwe nakho lapho khona.
Now let's turn to Matthew, about the 8th chapter, I believe it is.
Manje asiphenye kuMathewu cishe isahluko sesishiyagalombili. Ngikholwa ukuthi yesi isahluko sesikhombisa noma sesishiyagalombili. Sizobona ukuthi uJesu uthini ngapha kulungile kuMathewu isahluko sesihlanu ne uJesu uyashumayela eshumayela emibusisweni ivesi lamashumi amane nesikhombisa. Futhi uma nibingelela abafoweni bodwa nibadlula abanye ngani na abenzi nabezizwe na besisani kodwa manibe ngabapheleleyo ini ngakho-ke manibe ngabapheleleyo njengokuba uyihle wasezulwini ephelele lokwakungumyalo kaJesu. Manibe njalo bathi akukho muntu ongaphelela iBhayibheli lasho akekho ophelele nakho ukuphikisana kwakho yikho na kulungile ungeke waphelela kuwe uqobo uma wethembele kulokho okwenzile ulahlakile ngakho yibani ngabaphelele ngisho niphelele nje njengoba uNkulunkulu ephelele manje ngakho-ke manibe ngabapheleleyo njengokuba uyihlo ezilwini ephelele ngakho-ke manje isahluko sesihlanu isahluko sesithupha samaHebheru ngakho-ke masidlule esifundisweni sokuqala ngokristu siqhubekele kokupheleleyo manje nina tabernakeli kaBrenham o ngiyazi sinokuphilisa lokho kuhle kakhulu sinemibono o lokho kuhle futhi ninamaphupho okomoya futhi ngezinye izikhathi awasiwo amaphupho okomoya futhi ngezinye izikhathi thina sizama ukusiza abampofu senza esingakwenza o lokho kulungile kodwa lokho akusikho esikhuluma ngakho manje singena komunye umkhakha sidlule esifundisweni o yebo sinemfundiso kaKristu siyakholwa ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu uzalwa yintombi siyakukholwa lokho nazo zonke lezi zinto lokho nje kuhle kakhulu kodwa sidlule kulokho asiqhubekele kokupheleleyo ohe ngifuna sengathi benginephimbo lengelosi enkulu manje ukuletha lokhu endaweni lapho ebeningakubona khona manje uthi masidlule kuyo yonke imfundiso kaKristu bonke ososayensi bezenkolo nayo yonke isayensi yezenkolo esiyaziyo konke ngoba uNkulunkulu kaKristu ukuthi waba kanjani uNkulunkulu owenziwe inyama zonke lezi ezinye izinto uPawulu uyaqhubeka ukuba akuchaze konke lapha emizuzwini embala nje ake sikufunde nje kancanyana nje ngaphambi kokuba singene kukho singabuyi sibeke izisekelo sokuphenduka emisebenzini ephileyo manje siyakukholwa lokho nokukholwa kuNkulunkulu siyakukholwa lokho nesifundiso semibhaphathizo ukuthi nje nifanele nibhaphathizwe kanjani siyakukholwa lokho nokubeka izandla siyakholelwa ekubekeni izandla sikholelwa na niyabo konke lokho impela nokuvuka kwabafileyo siyakukholwa lokho manje ebhekisisani niyabona lapha ukwahlulelwa kuyasetshenziswa okuphakade lokho kuze kube phakade uma ukwahlulelwa kukhulunywa nguNkulunkulu ukuze kube phakade. Manje ke ngeke kusaba khona ukubuyisana emva kokuba ukwahlulelwa sekwedlule. Manje ningaqonda ukuthi kungani uNkulunkulu wathe kathathe indodana yakhe uQobo, yakhe uQobo njengoba besingakubiza sithi umuthi wakhe uQobo. Ngenkathi elahla umuntu ngecala ngengayobona indlela kuphela ayengabuyisana ngayo kwakungukuthatha indawo yomuntu uqobo lwakhe. Ileyo ndlela kuphela angabuyisana ngayo noma angabuyisana ngayo nathi kwakungukuthatha indawo yethu futhi abe yisoni. UNkulunkulu Jehova waba yisoni futhi wanikela ngempilo yakhe. Manje ubunganikela ngempilo yakho njengesoni ukufela isizathu. Paulu wathi, noma nginikela umzimba wami ukuba ushiswe njengomhlatshelo, ngisalokhu ngingento yalutho ngoba ngeke kusebenze. Niyabo, uma ufa awusekho, ufa njengesoni ulahlekile. Kodwa uNkulunkulu wehla enyameni wayeselahla isono enyameni ngokwenziwa inyama enesono ngoba wayenguNkulunkulu ophakade futhi wavusa umzimba wakhe uQobo ngakho ungumlungisisi. Manje zonke lezi zinto masikhubekele ekupheleleni, kwasho uPawulu. Manje ini na kwahlulelwa okuphakade siyakukwenza lokhu uNkulunkulu evuma ivesi lesithathu. Manje kubekele ekupheleleni uJesu wathi, ngakho ke manibe ngabapheleleyo njengokuba uYihlo wasezulwini ephelele. Futhi thina sonke silahlwe ngecala, akunandaba ukuthi sike senzeni, silahlwa ngecala. Sazalwa salahlwa ngecala, umama wakho nobabayi wazalwa elahlwe ngecala, nina bonke okhokho benu wazalelwa esonweni wabunjwa ekubini, ngakho uyoke ukuthole kanjani na? Uzophelela kanjani na? Uma ungazange wenze nto, ungazange webe, ungazange uqambe amanga, ungazange wenze noma yini empilweni yakho, usalokhu ulahlwe ngecala. Walahlwa ngecala ungakaphefumuli umoya wakho wokuqala. Walahla ngecala lokho kuyikho futhi wehlulelwa nguNkulunkulu wangaphefumuli umoya wakho wokuqala ngokuba wehlulelwa ngesifiso socansi sikayihlo nonyoko okwathi ubona ngesenzo sabo bakulethe lapha emhlabeni futhi uNkulunkulu khona wakulahla ngecala ekuqaleni. Ulahla ngecala kwasekuqaleni nje, ngakho lapho futhi wonke omunye umuntu emhlabeni walahla ngecala nawe. Manje nizokuthola wapi ukuphelela na? Bekisisani. Asiphenye umzuzwana nje kumaHebheri isahluko seshumi. Lalesisani ngifuna ukufunda kancanyana esahlukweni sesishiyagalolunye. Kuqala ivesi leshumi nanye. Kepha lokhu uKristu engumphristi omkhulu wezinto ezinhle ezizayo wadabula ithabernakele elikhulu neliphelele kunalelo. Ithabernakele lakhe uQobo inyama yakhe. Niyabo ithabernakele elidala niyaqaphela. Ithabernakele elidala lalineveyili kulo elalifihle umphongolo lapho uNkulunkulu ayehlala khona. Bangako kwaziyo lokho na? Impela. Hawu, lelo tabernakele elidala elenziwa ngumuntu lapha, amakhetheni enziwe ngezikhumba zezimbuzi ezidayiwe, kanjalo njalo enziwa ithabernakele ukufihla ubukhona bukaNkulunkulu. Bangako waziyo ukuthi ngumuntu oyedwa kuphela owayekwazi ukungena lapho kanye ngonyaka na? Impela lo kwakungu-Aroni engena kanye ngonyaka. Futhi kufanele agcotshwe futhi okudekayo futhi kufanele abe nomlilo esandleni sakhe. Futhi uma wayehambe ngaphandle kwalokho wayefa masinya nje angaphenya lelo veyili, wayeshayeka phansi afe. Ufanele ungene lapho bese okhela lezi zinto izizibani bese efafaza isihlalo somusa esasibizela ngaphandle igazi lokufa okubambisayo kube njalo kwaze kwafika uKristu ukukugcwalisa. Manje kodwa uNkulunkulu ke wayeseba kolunye uhlobo lwetabernakele. Naleyo tabernakele lalingubani na? UJesu. NoNkulunkulu wayephakathi kuJesu futhi wayecashile kodwa wayenza ukuba izwe libuyisane naye ngokuzizwakalisa kwakhe. UKristu wembula uNkulunkulu wathi, akusimina owenza imisebenzi, ngubaba wami othala kimi angenzi lutho ngokwami kodwa lokho engibona ubaba ekwenza. Ubaba ekimi engikhombisa le mibono bese ke ngiyahamba ngenze nje lokho ubaba angitshele ukuba ngikwenze. Niyakuthola na? UNkulunkulu wayengaphakathi emzimbeni womuntu. Aya kwa isikumba, lezi mbuze chayiwa, pada wawupila abudi, unyalaza. Unkulukulu wane zanda, unkulukulu wane zinyawa, unkulukulu wane olimu, unkulukulu wane meto puti kwa ungu Kristu. Nango wane hapo. Manje, wasuka wahamba, nomoya ungena kuloko, ukuze ngokufa kwake, akwazi kuphela isibanda futhi anetibanda ekuthobeleni, kwasekuthi-ke umoya ofanayo wawuKristu usebandleni wenza izinto ezifanayo, uKristu azenzayo. Kusesikhashana izwe lingabe lisangibona nokho niyongibona nina ngokuba ngiyakuba nani ngibekini kuze kube sekupheni kwezwe. Manje lani lokhu, kepha lokhu uKristu eba ngumphristi omkhulu wezinto ezinhle ezizayo, wajabula ithabernakele elikhulu neliphelele kunalelo elingenziwanga ngezandla, okungukuthi elingesilo lalokhu okudalwa akenziwanga ngezandla, wazola kanjani na ukuzalwa yintombi. Angenanga ngegazi lezimbuzi nelamathole, ngabe lo mzimba wake wahlabela noma wangcweliswa, kepha ngegazi lakhe. Niyazi ukuthi igazi livela ebulilini besilisa. Kwasekuthi-ke omunye wayesethi, oh, uJesu wayeyijuda, wayengesili iJuda. Oh, sisindiswa igazi leJuda, khaba sinjalo. Ukuba sasindiswa igazi leJuda, sisalokhu silahlekile. UJesu wayengesili iJuda, kanjalo wayengesuye owezizwe. WayenguNkulunkulu. UNkulunkulu uyise umoya ongabonwayo. Awukho umuntu oke wabona uNkulunkulu noma nini, kepha kuphela ozelwe ngubaba umbonakalisile. Wabonakalisa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wayeyini. Manje ibandla lakhe lifanele libonakalise uNkulunkulu ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu yini, niyabo? Senzani na? Siyazihlela futhi angihlangene ngalutho nabo. Bayi-Methodist, bayi-Presbyterian, angifuni kuzihlanganisa ngalutho nabo. Ngiyi-Baptist, ngiyi-Pentecostal. Ulahlekile nalezo uhlobo lwezinjongo kunjalo. Ubani ongakhuluma ngokuqosha na? Ubani ongasho noma yini na? Bukani ihlazo iPresbyterian elilethile, bukani ihlazo amaBaptist, bukani ihlazo iKatolika, bukani ihlazo amaPentecostal, amaNazaretha, iPilgrim Holiness, babukeni bonke. Kodwa ngiphaza inselelo ukuba nikhombe isandla esodwa ehlazweni kulokho yakhombani ngomunwe owodwa ngenkathi uNkulunkulu uSomandla ethi, lo uyindodana yami engithokozile ukuhlala kuyo izweni, nanso lowo ngopheleleyo. Manje asifunde nje siqhubekele phambidlana lapha manje. Angenanga ngegazi lezimbuzi lamathole, kepha ngegazi lakhe wangena kanye kuphela endaweni engcwele wazuzela ukuhlengwa okuphakade. Niyakuthola na? Si ukuhlengwa okuphakade. Hayi ukuhlengwa namhlanje bese kuthi-ke ngeviki elizayo uma sekuqala imvuselelo sihlengwe futhi bese-ke siyahlubuka bese siyahlengwa futhi. Ngihlengwa kanye kuze kube phakade njalo. Obuye uhlengwe. Uhlengwe phakade. Ozwa amazwi amafutha akhole ngomthimileyo nokuphila phakade futhi akasayikuya ekwahlweleni kodwa use inkathi edlule. Dlulile kuleni wangena ekuphileni. Ngoba ugqeqezelile na, ngoba wabhaphathizwa ngendlela ethize na, ngoba wayenegazi esandleni sakhe na, ngoba ukholwe endodaneni kaNkulunkulu ezelwe yodwa, sinakho kanjalo-ke kuhlengwa okuphakade. Ayilani manje, ngokuba igazi lezinkunzi nelezimbuzi nomlotho wezithole kufafaze afafaza abangcolileyo, kuhlambulula kube ngokuhlanzeka kwenyama, kakhulu kangakanani igazi likaKristu owazinikela uNkulunkulu ngomoya ophakade engenacala lahlanza unembeza wethu emhlanzi lefileyo ukuze sikhonze uNkulunkulu ophilayo. Wadlulile kufeni wangena ekuphileni. Ukhathazwa yini ukuthi izwe licabangani na? Ukhathazwa yini ukuthi umakhelwane ucabangani na? Unembeza wethu ufile futhi siphinde ukuzela futhi sizela ngokusha umoya kaNkulunkulu ukukhonza uNkulunkulu oqinisileyo nophilayo nakho lapho khona. Manje asithi qatha ngale evesini leshumi isahluko seshumi njalo ngaphesheya kwegazi ngomthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo ungesiwo umfanekiso wazo uqobo ungeze waba namandla ngemihlatshelo enikelwa njalo njalo iminyaka ngeminyaka okubenza ba-phelisswe labo osondelayo uku-phelela kulapho ukuphelela. masidlule esifundisweni sokuqala ngokristu sikubekele kokupheleleyo ngakho-ke manibe ngabapheleleyo njengokuba uyihlo esezulwini ephelele umthetho nesithunzi sezinto ezinhle ezizayo zonke izimiso nemibhaphathizo nezonke ezinye izinto ababenazo zazingeke neze zenze umkhonzi aphelele futhi lokho unkulunkulu udinga okuphelele ujoyine ibandla lamanazaretha akusoze kwakwenza uphelele ujoyine ibandla lamabhaptist ipentecostal noma ngabe yini akusoze kwakwenza uphelele wena ungelungile indoda ethembekile akusoze kwakwenza uphelele ungeke wafanele ubongwe nangeyodwa into akukho lutho ngawe olufanele ukubongwa ulahlekile wena uthi awungagcina umthetho ngigcina isabatha ngigcina lokhu zonke izimiso zikankulunkulu ngenza lokhu upawulu wathi masibeke eceleni zonke lezo zinto manje lokho kulungile kodwa sizokwenza lokhu sizobhaphathiza abantu futhi sizobeka izandla phezu kwabo ukuba baphiliswe kanjalo njalo besingakuthatha ivesi ngevesi ngazinye lezalezo zinto umbhaphathizo siyawukholwa linye ithemba yinye inkosi yinye inkolo omunye umbhaphathizo siyakholwa ukuthi ukhona umbhaphathizo siyakholelwa ekuvukeni kwabafileyo ngoqobo siyakholwa ukuthi ujesu wafa wabuye wavuka futhi siyakukholwa lokho ukubeka izandla kwabagulayo yilokho okwakushoyo lezi zibonelo ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda siyakukholwa lokho kodwa kuyinto khona upawulu wathi konke kuyimisebenzi efileyo kuyinto eyenziwa nguwe mange asikhuphukele kokupheleleyo hey sizongena ethabenakele hayi sisekele ithabenakele ithabenakele uqobo lwalo leso yisisekelo umthetho nokulunga nokujoyina ibandla nokubhaphathizwa nokubeka izandla lokho yizimiselo zebandla kodwa manje siqhubele kokupheleleyo futhi munye kuphela ophelisiweyo lo ngujesu singene kanjani kuye na ngama-methodist nakhabo ipentecostal nakhabo ibaptist nakhabo noma ngaliphi ibandla nakhabo iroma elikatolika nakhabo singene kanjani kuwona kwabaseroma besishiyagalombili elokuqala
to those that are in Christ that walk not after the
kanjalo usekho kulahlo kwabakuKristu bengahambi ngokwezinto zezwe ngokwenyama behamba ngokwezinto zokomoya abanganaki ukuthi izwe lizothini ngisho noma ngabe uyagula udokotela uthi uzofa awukunaki akukukhathazi nakancane Ngoba utshela uzofanele ube ikatolika ngaphambi kokuba usindiswe noma ipresbyterian noma uzodingeka wenze lokhu awukunaki. Ngakho akusekho kulahlo kwaba uKristu Jesu abangahambi ngokwenyama izinto abazibonayo yonke into oyibona ngamehlo akho ingeyomhlaba. Kodwa izinto ozibona emoyeni wakho ngezwi.
The word is God's
Izwi lisibuko sokubuka sikaNkulunkulu esibonisa lokho ayikho nalokho wena oyikho. Haleluya. Oh, liyakutshela. Lena yona ncwadi kuphela ezweni ekutshela ukuthi uvelaphi, ungubani, nokuthi uyaphi. Ikhombise noma yiliphi ikhasi lencwadi efundwayo noma aphi nayo yonke isayense kumbe noma yini enye yonke incwadi enhle ebhaliwe akukho nayinye yayo engakutshela lokho lesi yisibuko sokubuka sikaNkulunkulu esikhombisa ukuthi uyini nokuthi wena uyini manje-ke phakathi kwalapho ngulayini wegazi elikhombisa ukuthi ungaba yini uma ufuna ukwenza ukukhetha nakho lapho okhona ngamoya munye manje kwabasekorinte bokuqala ishumi nambili singena kanjani kulowo mzimba na ngokuqhawulana nagabo mnumzane ngokujoyina ibandla nagabo mnumzane ngokubhaphathizwa sibheke phezulu phambili na egameni likayesu indodana nomoya ongcwele na igama likajesu kristu na igama lentebe yasesharoni umnduze wasigodi inkanyezi yokusa na noma yini oyifunayo na lokho akuhlangene ngalutho nakho impendulo nje kanembeza omuhle kunkulunkulu futhi nokho siyaqophisana futhi sikhathazeke futhi siphikisane futhi sehlukane futhi senze inehluko kunjalo kodwa konke lokho imisebenzi efile kubekela kokupheleleyo yileyo nto engiyenzile umfundisi wakubhaphathiza noma ngabe wakubhaphathiza ubuso bubheke phambili bubheke phezulu noma kathathu kane noma kanye noma ukuthi wakwenza kanjani lokho akuhlangene nalo Ubathisela ngenhlanganyelweni yalelo bandla noma kanjani efakaza kulelo bandla ukholwa ukufa kumbelwa nokuvuka kukaKristu ukubeka izandla ukuphilisa abagulayo lokho kuhle kodwa konke kungokwemvelo nalowo mzimba uyobuye ufe njengoba impela nje uphila uyofa futhi manje asibeka eceleni zonke lezo zinto futhi siqhubekele kokuphelelayo ngena kanjani ekupheleleni na yilokho esifuna ukukwazi uKristu uphelise uNkulunkulu wabeka phezu kwayo ububi bethu sonke yalinyazwa ngezihambeko zethu yahlotshozwa ngobubi bethu isijeziso sokuthula kwethu siphezu kwayo ngemivimbo yayo siphilisiwe thina yilowo mzimba esifuna ukufinyelela kuwo yilowo mzimba ngani na uma ukulowo mzimba usoze wakubona ukwahlulelwa usoze wakuzwa ukufa ukhululekile kukho konke ukufa ukwahlulelwa isono nayo yonke into uma ukulowo mzimba ungena kanjani kuwo mshumayeli na ngokujoyina nelitabatakele na ulahlekile namanje ubungeke ujoyine noma kanjani asinancwadi ungena kanjani kuwo na ngokujoyina elinye ibandla na khaba mnumzane ungena kanjani kuwo na uyazalwa kuwo kwabaseKorinto bokuqala eshumi nambili ngokuba ngamoya munye thina sonke zalobhathizwa sibe mzimba munye Babathizwe kamoya ngwele babathizelwe kulowo mzimba futhi sikhululekile esondweni uNkulunkulu akasiboni ubona kuphela uKristu futhi uma ukulowo mzimba uNkulunkulu akakwazi ukwahlulela lowo mzimba usevele wahlulele wathatha izahlulelo zethu futhi wasimema ukuba singene futhi ngokukholwa ngomusa siyangena semukele ukuxolelwa kwethu nomoya ongcwele usilethe usingenise kule nhlanganyelo naye futhi asisahambi ngezinto zezwe kodwa sihamba emoyeni iphilisiwe yizwi lafika kithi wafa esikhundleni sami ngenziwe ngaphila ngilapha owayefile esonweni nasesiphambokweni ngenziwe ngaphila zonke izifiso zami ngokumkhonza lonke uthando lwami luya kuye yonke imihambo yami ifuna ukuba segameni lakhe noma ngabe ngiyaphi noma ngabe ngenzani ngiyamkhazimulisa Uma ngizingela uma ngidoba uma ngidlala ibhola futhi noma ngabe ngenzani ngifanele ngibe uKristu kimi impilo njengaleyo okuzokwenza amadoda alangazelele ukuba abe ngaleyo ndlela hayi ukunethezwa ukuhleba nokuqophisana ngamabandla enu ngiyakuthola na ngamoya munye thina siphaphathizwe kulowo mzimba futhi uma ngibona igazi ngodlula kini lalelani asifunde nje siqhubekele phambidlana lapha ngiyacela Okwakungeke neze kwenza osondelayo aphelele okwevesi lesibili sahluko seshumi uma kwakunjalo nga ingayekwanga ukunikelwa na uma lokho kwakungenza umuntu aphelele futhi uNkulunkulu udinga ukuphelela uma ukugcina imiyalo uma ukwenza yonke imiyalo kwakungakwenza uphelele manje ke akukho sidingo sokuba nanoma yini enye usuvele wenziwe waphelela Isizathu uma uphelele uphakade isizathu uNkulunkulu nguyena kuphela ophakade noNkulunkulu nguyena kuphela ophelele nendlela kuphela ongaba phakade ngayo ngokuba ingcenye kaNkulunkulu sebehlanjululwe kanye babe ngaye kuba novalo ngesono ini okhonzayo esehlanjululwe kanye ukuba angabe esabanalo uvalo uma ubhala ukuhonyushwa kwalokho yisifiso okhonzayo sebehlanjululwe kanye akanaso isifiso ngesono uma okhonzayo wahlanjululwe kanye wena uyenyuka manje bese uthi oh haleluya ngisindiswe izolo ebusuku kodwa awu akabusiswe uNkulunkulu ingenze ngahlubuka haleluya ngolunye usuku ngiyosindiswa futhi Wena ungafundile endini ungaqeqeshekile yeye kusendlala okuyiyo khonza yezehlanjululwe kanye akasenalo uvalo ngesono iBhayibheli lasho lalelani njengoba sifunda siqhubeka umzuzu nje kodwa kuleyo mithatshelo njengokukhunjulwa kwesono unyaka nonyaka manje sizokwehla kuba sishaya icishe ivesi esiyagalumbili konke isikhathi nalapho engifuna ukufinyelela khona Isishiloke ukuthi imihlatshelo neminikelo neminikelo yokushiswa ngenxa yesono awuyithandanga awuyithokozelanga eyiyona ilethwa ngokomthetho Ivesi lesiyagalunye ubuye wathi bheka ngiyeza ukwenza intando yakho o Nkulunkulu ususa othatha ususa okokuqala umthetho ukuze amise kwesibili Ngifisa sengathi besinesikhathi sokuhlala kulokho inqobo nje uma uyi-Presbyterian noma i-Pentecostal noma i-Baptist noma i-Methodist angenze lutho neze ngawe kufanele kususe lokho konke kuqala niyabo ukuze amiso kwesibili. Inqobo nje uma uthi awu ngi-Methodist akukho okumelene nama-Methodist noma ama-Baptist noma i-Pentecostal kodwa mfowethu lokho akukubikezeli uzofanele uqhubekele kokupheleleyo lokho ngokuthi kuKristu.
Watch this now just a minute. By the which
this is unlocked manje umzuzu nje ngaleyo sinwelisiwe ngokunikelwa komzimba kaJesu Kristu kanye kuphela. Asifunde nje phambidlana nje futhi sibambe lokho akuzike sisafunda kanye kuphela. Kristu bonke kambe bemibekhonza imihla ngemihla benikela kaningi ngayona loyo mhlatshelo engasoze yaba namandla okususa isono. Kepha lo muntu silungele na seniyivulile ivesti yenu manje khona ungezukuthubeleza kuzoqonda ngqo enhliziyweni. Kepha lo muntu muni na? Hayi uPapa waseRoma, hayi umbishopi webandla leMethodist kumbe noma yiliphi elinye ibandla. Kepha lo muntu uKristu esenikele ngomhlatshelo wamunye ngenxa yesono kuze kube phakade wahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu usalindele izitha zakhe zize zenziwe isinabelo sezinyawo zakhe.
Watch, here she comes. For by one offer he has perfected.
Nangaza ukuba ngakunikela kunye uphelelis uphelelise kuze kube yimivuselelo elandelayo. Bekungathini lokho na? Uphelelise njalo njalo labo abangcwelisiweyo. Manje ninabantu bobungcweleni thi oh ya siyakholelwa ebungcweleni haleluya siyakholelwa ekungcwelisweni kodwa uthatha okungokwakho uvele nje uyeke lokho futhi uyeke lokho uyazi awufanele ukwenze aphande uma uKristu evule umnyango wase ewuphikisela entizweni yakho bese uba indawo lapho isono sife khona nesifiso sekuhambe konke. Manje-ke ususa ukuzenzisa kwakho uqobo angazimisa yena kuwe futhi nguKristu indodana kaNkulunkulu kuwe ithemba lenkazimulo. Asiqhubekele kokupheleleyo singaphelela kanjani na ngokufa kaKristu, hayi ngokujoyina ibandla, hayi ngemisebenzi yethu emihle esiyenzayo. Konke lokho kulungile, hayi ngoba wathabathiswa ngale ndlela noma leyo ndlela, hayi ngenxa yokuthi siphilisiwe ngokubeka izandla, hayi ngenxa yonoma yiphi yalezi ezinye izinto siyakholelwa ekufeni, ukumbela nokuvuka. UPawulu wathi bengingakhuluma ngolimi njengabantu nezingelosi, lokho yikho kokubili izilimi oluqondwayo nezilimi ezingenakuqondwa kuzofanele kuhonyushwe anginto yalutho. Noma nginesiphiwo sokwazi futhi ngiqonda konke ukuhlakanipha kaNkulunkulu ngingachaza iBhayibheli kusukela ngilibophele ndawonye anginto yalutho. Akusizi kakhulu kuya esikoleni-ke kuyasiza yini ukufunda iBhayibheli na? Noma nginekukholwa ukuthi ngingagudluza izintaba imikhankaso yokuphilisa ayisho lutho kakhulu-ke kuyasho na anginto yalutho. Noma nginikelwa ngomzimba wami ukuba ushiswe njengomhlatshelo oh bathi leyo ndoda iyakholwa kodwa ayiyinto yalutho. UPawulu wathi akubi into yalutho neze ngokuba noma kuyizilimi kuya kunqamuka noma kuyiziprofetho kuya kukhawuka noma kuyizo zonke lezi ezinye izinto ziyakukhawuka kepha nxa sekufikile okupheleleyo lokho okuyingxenye kuya kukhawuka. Niyabo lokho okupheleleyo yini okupheleleyo na? Uthando. Yini uthando na? uNkulunkulu. Masibeke eceleni yonke le misebenzi efile emincane nesimiso futhi siqhubekele kokupheleleyo. Ngiyakubona sipheliswa ngoKristu singena kanjani kukhona ngombhabhathizo kamoya ongcwele kulungile kwenzekani na? Sewedlulile ekufini wangena ekuphileni. Awu ngiyakuqhazela yini ngigxume ngikwenze na? Wena awuzukudingeka wenze lutho usuvele ukwenzile uNkulunkulu wakuletha usuka ekufini wangena ekuphileni futhi uyaphila. Khona-ke izithelo zakho zempilo yakho ziyakukhombisa. Ungaba yini maMethodist namaNazaretha yamemeza ngakho konke nje kumemeza eningakwenza neba uhlamvu epheshini lendoda kunjalo nenze yonke into ebingaba khona. Inqaba yenu maphetekostali yakhuluma ngezilimi njengokuthela uphizi esikhumbeni sinkomazi impela naphuma ngqono asenibaleka nomkamunye umuntu nenza zonke le izinhlobo zezinto akusikho lokho mfowethu ungazama ukuba nayiliphi idlingozi kumbe noma yini ukuba ithathe indawo kamoya ongcwele uma ukuzalwa okusha sekufikile uyaguqulwa awudingi kwenza noma yini ukuba ukufakazisa impilo yakho iyakufakazisa lapho uhamba uthando ukuthola ukubekezela ububele ubumnene ukukhuthazele yilokho oyikho nezwe lonke libona ukuboniswa kukaJesu Kristu kuwe manje ukukhuluma ngezilimi ukumemeza phakathi lapho lokho nje izingxenye ezingahlukaniseki ezilandela lolu hlobo lokuphila futhi ningathatha nizifanise lezi zingxenye ezingehlukaniseki futhi ningabi nakho neze lokho kuphila siyakubona kangaki owaziyo ukuthi lokho kuqinisile na impela niyazi ngempela impela niyazi ngikubona konke ngakini ngakho ayikho into ongathi ingubufakazi obubonakalayo bukamoya ongcwele ngaphandle uma kuyimpilo yakho oyiphilayo manje uma ufuna ukukhuluma ngezilimi lokho kulunge ngokupheleleyo uma uphila impilo ukukwesekela kunjalo futhi uma ufuna ukumemeza kuhle lokho kuhle ngiyamemeza nami ngijabula kakhulu ngezinye izikhathi kube likhoni nokufaka iphele ecathulo futhi angigxume ngiphume kuzo nalokho kuhle kakhulu ngiyakukholwa ngiyibonile imibono nabagulayo bephiliswa abafileyo bevuswa ngenkathi belele phandle lapho nodokotela basuke bahambe futhi bathi sebephelile futhi abasekho balale lapho amahora athi awabe mabili nomoya ongcwele wehle ngqo futhi ubonise umbono wehlele lapho futhi uvuse lowo muntu ngibabonile labo abayizithulo abangezwa nabayizimpuputhe nabakhubazekile behamba lokho akulokho izingenye nje mfowethu kudala ngaphambi kokuba izwe lize libe nesisekelo kulo uNkulunkulu ngomusa wakhe waphakade wabuka phansi futhi ngokwazi phambili ukubonile wena nami wayazi ukuthi imuphi unyaka esasizophila kuwo wayazi ukuthi sasizoba yini ngakho-ke ngokhetho wasikhetha ngaphambi kokusela kwezwe ukuba sibe naye singenabala manje uma sikhetha ngaphambi kokusela kwezwe ukuba sibe kuye singenabala futhi sizalwe sinamabalabala onke futhi akukho okunye akukho okungasihlanza sizoba kanjani singena sizoba kanjani singenabala na wathuma indodana yakhe ezelwe yodwa ukuthi yilowo nalowo okholwa yiyo angabi nakho kuphela kokuphila kodwa abe nokuphila okuphakade angabhobhineze kodwa abe nokuphila okuphakade bese kuthi uma singena kuye ngokukholwa ngomusa sisindisiwe ngomoya ongcwele ubiza kithi ungakabikho umzimba kulomhlaba imizimba yenu yayilele lapha wenziwe ngesakhi mzimba icalcium isakhi mzimba ipotash umswakama ukhanya ukukhanya kwezulu nomhlaba nezakhi mzimba opetroleum kanjalo njalo imisuka eyishumi nesithupha futhi umoya ongcwele uqala kufukama phezu komhlaba uqomisa futhi lapho wenza into yokuqala niyazi nakho kuphuma imbali encane yephasika wayesefukamela kuphuma utshani nezinyoni ezithize futhi emva kwesikhashana kuvele owesilisa manje awazange enze owesifazane ngothi lomhlabathi usevele ungowesilisa kwasekuqaleni owesilisa nowesifazane lwamunye ngakho wathatha ohlangothini luka-Adamu ubambo wayesenza owesifazane umsizi kuye kwaseke kungena isono kwasekuthi emva kokuba sekungene esono uNkulunkulu akaye kuhlulwa akunandaba ukuthi kwenzekani akasoze ayehlulwa manje kabesifazane baqala ukuletha abesilisa emhlabeni futhi uNkulunkulu ngomusa waphakade ubonile ukuthi ubani owayezosindiswa wayesekubiza akekho ngeza kimi uma ubaba wami engambizi kuqala akuye ngothanda noma okhithimayo kodwa kuya ngokuhawukela kukaNkulunkulu wena uthi awu ngafuna uNkulunkulu ngafuna uNkulunkulu qhaba uzange uNkulunkulu wafuna wena ileyo ndlela okwaba ngayo ekuqaleni kwakungesiye u-Adamu othi obaba baba ngonile ukuphi na kwakungubaba ethi o-Adamu Adamu uphi na leyo yimvele yomuntu lobo ubunzima bomuntu wenziwe ngalokho-ke futhi akekho ongeza kimi uma ubaba engamdonsi nakho konke ubaba angipha khona haleluya wo galawo ozayo ngiyobapha kuphila okuphakade futhi ngiyakumvusa ngomohlo kuphela esibusisiwe kanjepho isithembiso esibusisiwe kanjepho sikaNkulunkulu wezulu lapho esifika khona kulobusuku lapho wazifunga yena akekho umkhulu uthatha isifungo ngomunye omkhulu kunawe akekho umkhulu ngakho uNkulunkulu wathatha isifungo kuye uqobo singena kuso ukuthi wakwenza kanjani nokuthi wakwenza nini wayesethatha isifungo kuye uqobo ukuthi wayezosivusa futhi asenze sibe yifa lakhe uqobo. Oh, singama siphelele futhi siqine kanjani nje kulokhu kutha ukuthi ungabuka kanjani uma ukufa ukugqolozela ebusweni ngqo. Ubungasho njengoPawulo, kwafa luphi udosi lwakho na thuna kuphi ukunqoba kwakho na. Kepha akabonga uNkulunkulu osinika ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu nakho lapho khona. Ngani? Oh, kwenza ukuthi nokuthi ngiyakwazi kodwa imbozwe ngegazi lakhe. Haleluya. Ngamoya moya thina sonke sibhapathizwe sibe mzimba munye ninama-Methodist, ama-Baptist, ama-Presbyterian noma ngabe niyini sabhapathizwa sibe mzimba munye. Sinenhlanganyelo futhi sizakhamizi zombuso kaNkulunkulu sizitsho ukuthi asisibo abalelizwe. Intombazanyana yami yafika ngolunye usuku yathi babo le ntombazanyana yenze ukuthi nokuthi futhi benze ukuthi nokuthi siye ngale endlini benze ukuthi nokuthi ngathi yathi asikwenzanga ngani thina na ngathi thandwa asisibo abalelozwe baphile ezweni ngesingabo yathi asihambi yini sonke emhlabathini okufanayo ngathi bangabeze sithando asisibo abalabo bantu. IBhayibheli lathi phumani kubo nizahlukanise usho uNkulunkulu niyabo anisibo abalokho futhi uma leyo mvelo entsha ingena kuwe awudingi ukudontswa ukhishwe awufuni ukubuyela emuva njengomkaloti uyazalwa nje kukho futhi ukwelinye izinga lendawo nalokho kubukeka kuyimfungu mfungu kuwe futhi lena enkulu imelika engakholakali esiphila kuyo esiphendukwe enkulu inxushunxushu eyodwa yakho yonke into inkanuko nje nabesifazane nabesifazane indlela abagqoka ngayo abesilisa indlela abenza ngayo nenezinto abazenzayo beseke bezibiza ngamaKristu. Isibonelo nje lo Elvis Presley uyahamba futhi ajoyine ibandla lePentecostal manje kusobala yilapho uJuda athola khona izinhlamvu zesilive ezingamashumi amathathu. Elvis unoqhaqha lwezimoto okhadi lakhe namadola ayizigidi ezimbalwa ngokuthengisa ngobuzibulo bakhe. U-Arthur Godfrey bukani lokho bukani ngapha kuJimmy Osborne eLouisville phandle lapho nalowo dumdum umdala umculo wokuzibinya i-rock and roll umpetho umdala nokungcola futhi ngesonto ekuseni athatha iBhayibheli futhi ame emsamo futhi ashumayele ihlaze linjepho. Akumangalisi iBhayibheli lathi onke amatafula agcwele ubuhlanzo mani siphila osukwini okwesabekayo nabantu bathi oh kukholwa impela oh anazi yini ukuthi udevil uyakholwa na anazi yini ukuthi uKhayini wayekholwa nje njengoba u-Abela wayenjalo na kodwa wayengenaso isambulo yilokho-ke wayengenaso isambulo. Ya sonke siyaya ebandleni kodwa kunabanye abanokuphila lowo yilabo abanesambulo sikaJesu Kristu enhliziyweni yabo hhayi ngokukhathazela ugxuma hhayi ngokujoyina ibandla kodwa isambulo uNkulunkulu umembulile. Bukani ukuthi kwathini umuntu uthi ngingubani indodana yomuntu mina na abanye bathi ungumprofethi nabanye bathi ungu-Elias nabanye wathi kodwa nina nithini na uPetro wathi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo lokho kwakungaveli ezindebeni zakhe wathi ubusise wena Simoni indodana kaJona ngokuba inyama negazi akuzange kukwambule lokhu awuzange kufunde lokhu kwenye isayense yenkambo elungileyo yeBhayibheli noma elinye ikholeji lesayense yezenkolo. Ubusisiwe ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu kodwa ubaba wami osezulwini ukwambulile futhi phezu kwalidwala ngiyakulakha ibandla lami namasanga hides angelahlule. Uma ungumKristu kulokhu kusa ngoba uyasonta ulahlekile. Uma ungumKristu ngoba uwedlulile ekufeni wangena ekuphileni ukhululekile ekwahlulelweni ukuKristu usungena ekupheleleni ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu angayibone neyodwa into. Wena uthi awu ngiyoke ngilenze iphutha na impela kodwa awukwenzi ngamabomu. Manje singena kulokho emizuzwini embalwa njengokuba lowo owona ngamabomu esemukele ukwazi kweqiniso akusekho mhlatshelo ngasona. Singena kulokho kulo busuku ngoba sesihambe kakhulu wana impela isikhathi manje asifune nje amanye amavesi athi awabe mabili alokhu ukuze sizizwe singcono ngokwehla kancanyana kulungile awu sizoqala ngqo singene kulokho kulobusuku ivesi lesine Lailani lokhu ngokuba akunakwenzeka ukuba labo asebake bakhanyisa futhi benziwa futhi kade bebanambitha amandla iziphiwo zasezulwini benziwa abahlangele kumoya ongcwele banambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwi elizayo uma behlubuka ukuba babuye bavuswe baphenduke niyabo futhi sithatha lokho kumaHebheru 10 futhi kuye emuva naphambili ukukhombisa ukuthi lokhu kuyini Bangani, masikubekele kokupheleleyo. Sine asinazaba namuhla, asinazaba Nhlobo. UNkulunkulu wasezulwini ubonakele ngalomuhla ukugcina futhi wenza zona impela izinto ezifanayo azenza ngale nkathi ngenkathi elabe ngaphambili. Ngenkathi esemhlabeni ufakazisile njengoba siza ngaleli bhayibheli nani nina klasi yazini lokho ukuthi sithathe isimangaliso ngesimangaliso nesibonakaliso ngesibonakaliso nesimanga ngesimanga asenzela abantwana ehlane izinto nezibonakaliso azenzayo izinto azenzile ngenkathi elapha emhlabeni sibonakaliswa enyameni nazo impela izinto ezifanayo ziyenzeka namhlanje khona lapha phakathi kwethu nanti izwi ukuliqinisekisa nanti into ukusho ukuthi ilungile ukuyilungisa nanku umoya kaNkulunkulu kuba wenza into efanayo ngakho asinazaba asikhuleke Baba wasezulwini lokhu sihaqwe yifo elikhulu lofakazi masilahle onke amazwi yonke into konke okungalungile onke amazwi amabi onke amazwi akhulunywe kabi yonke imicabango futhi masigijime ngokubekezela ekuncintisaneni okubekwe phambi kwethu sibheke kumqalisi nomphelelisi ukukholwa kwethu inkosi uJesu Kristu Oh malibusiswe igama lakhe elingenakulinganiswa impela nelingcwele ukuthi weza kanjani emhlabeni ukuzohlenga umuntu oyileyo nokubabuyisela enhlanganyelweni yenkosi uNkulunkulu futhi siyakubonga ngalokhu futhi manje ngomusa wakhe asizange simkhethe kodwa wasikhetha wathi aningikhethanga kodwa nganikhetha nini na ngaphambi kokusolwa kweze Futhi uNkulunkulu othandekayo uma kunabanye abahlezi lapha kulokhu kusa mhlawumbe osekubeke eceleni lokhu iminyaka ngeminyaka kodwa njalo njalo kunokungqongqotha okuncane enhlizweni mhlawumbe bajoyine ibandla becabanga awukuzolunga baba impela imibhalo ukuchazile lokhu kulokhu kusa ukuthi ungecashe emva kwebandla futhi ulunge kanjalo ngeke waba muhle ungaqambi amanga futhi webe futhi wenze noma yini embi futhi ube ulokhu usalungile bonya kuphela kulunga esinakho okungesikho okungokwethu kodwa ukulunga kwakhe uphelelise insindiso yethu ngakho ke ngokuba kuye uNkulunkulu akawaboni amaphutha ethu uma senza noma yini ngalungile kunomoya kithi omemeza kakhulu obaba ngithethelele khona ke uNkulunkulu akakuboni kusingeniswa enhlanganyelweni nomusa naye siphe khona nkosi sisavala lenkonzo egameni lika Kristu amen ukumzuzwana nje ngithanda ukunibuza akunandaba ukuthi nenzani nilahlekile yayilani lokhu esikhatheni esithize sedlule ngingahle ukuba ngawuxoxa ngaphambili nasi isehlakalo esincane esenzeka kimi ngangisendla eToledo eOhio ngangisenguselelweni futhi nginomhlangano ezakhe lapho nabantu abaningi kakhulu babazi ukuthi amahotela lalikuphi ngakho bangithatha bangikhiphela emaphandleni ngangihlala phandle lapho ihotela elincane labahamba ngezimoto sasikade sidle esitolo esincane othenga udlele kuso idankati kwakuyindawo eyisimanga amanenekazi amancane phakathi lapho njengomkristu nje futhi ebukeka njengabangcwelisiweyo ngakho konke ehlanzekile futhi emahle ngempela Kufika isonto ngalamba ngangikade ngizile ukudla kancane futhi ngifuna ukweqa umgwaqo ngiye kwesinye ngi ode okuncane umgwaqo omncane lapho ngasekhoneni futhi kwakukhona nje evamile ejwayelekile indawo yaseMelika lapho yokudla encane yayinendawo encane ikhefi livula ubusuku bonke ngenkathi ngihamba ngiyongena lapho ngalelo sonto cishe ngelesibili ngqontambama ngaphambi kokwehla ngiyoshumayela ngaleyo ntambama ngabambeka kakhulu angazanga ukuthi ngifanele ngenze njani ngangena nento yokuqala ngaqaphela ukuthi kwakukhona intombi ethi ayibe neshumi nesithupha eminyaka eyishumi nesishiyagalombili kudala isithandwa sikababayi othize isithandwa sikamama othize imi emumva lapho nomfana izandla zayo zisezinqulwini zayo isikejane senjejane sihlezi e-accountini ngezo mshini wokufaka imali ngabheka ngapha futhi kwakukhona iphoyisa limi lapho ligaqwe kwesifazane ngenhla lapha okhalweni lwakhe futhi bedlala emshinini ofakwa imali manje niyazi ukuthi ukugembula nomshini ofakwa imali awuvunyelwe e-Ohio nina abantu base-Bethi lapha futhi niyazi ukuthi lokho akuvunyelwe futhi nakho kwakukhona umthetho udlala emshinini ofakwa imali nendoda enguntanga yethu mhlawumbe iganiwe isikhejani sabantwana mhlawumbe isingumkhulu iphoyisa ihamba-hamba igibele idlala umshini ofakwa imali kwakukhona lowo omusha benzeni ubunjejane na kwenzeni lokhu na ngama lapho akekho owangiqaphelayo ngingena babebhizi kakhulu uhafu wabo udakiwe ngakho ngabhekisisa ngezo omunye ethi awu nicabanga ukuthi imvula izolimaza isithombo esidliwayo irubhabhu na futhi ngabuka ngapha futhi nakho kuhlezi inenekazi lihlezi lapho isalukazi ngempela sasinamashumi ayisithupha nanhlanu amashumi ayisikhombisa eduze kwawo nenenekazi ndini angigxeki muntu ngokuthi babukeke kahle ukwedlula konke kodwa umali lalizilungisile lenza izinwele zalo zabalihlala sibhakabhaka sibukeka zilihlala sibhakabhaka ngempela futhi zonke zinqunyiwe phezulu futhi lazenza zabalihlala sibhakabhaka ngempela futhi lalinobuqhathanzipho obulugqinsi ngempela noma niyibiza ngokuthini lento efakwe ebusweni balo namabala amakhulu futhi laligqoke izikhindi ezincane ezifishanyana nento endala bandla yayisimbimbi kabi kwaze kwathi inyama ithecetece inyama yayilenga kanjalo emilenzeni yalo futhi lalidakiwe lalihlezi lapho nekhehla ngesikhathi sasehlobo nelinye lalawa amadala ligqoke amajaji ampunga asempini noma umdubu womnqumo lalilenga phansi kanjalo nesikhafu esikhulu sithandele entanyeni yalo lidakiwe obabili futhi ayenalesi salukazi ndini ngama lapho ngase ngiqalaza ngathi nkulunkulu ungakumela kanjani na yini yini uyibuka kanjani into enjengaleyo na ngenkathi kungenza isoni esisindiswe ngomusa ngicabange lokho ungakubuka kanjani na ngani kubonakala sengathi ubungayiqhumisa into ivuleke ngabe uRebecca wami omncane noSara bazodingeka bakhule phansi kwalolo hlobo lokuthonya na ngabe amantombazanyana ami amabili azofanele adibane nelidumile elaziwa kanjalo izwe njengoba linjalo namhlanje lapho abantu beziphatha kanjalo na uNkulunkulu ngingake ngize ngingenze njani na kuzobala ngumusa wakhe uma babemiselwe ukuphila okuphakade bayoza kukho uma babengakumiselwe bangeke angazi lokho kuNkulunkulu ngizobamba iqhaza lami ngacabanga ungakumela kanjani uNkulunkulu na ubuke sengathi ungcwele kakhulu ukuthi uvele nje uyishanele leyo nto uyisuse emhlabeni ngathi awubheke lo gogo ndini ehlezi lapho buka leyo ntombazane esencane emuva lapho futhi nangowesifazane emlapha mhlampe oneminyaka engamashumi amabili nanhlanu ubudala nalelo phoyisa limgaxe okhalweni lwakhe bedlala emshinini ofakwa imali futhi nanko umthetho isizwe asisekho nanko ubumama abusekho nangomdala ngasekho futhi nanso intombazane encane ihlezi emumva lapho futhi ayisekho buka abafana kanti befanele babe sebandleni noma ndawo ndawo ngathi oh uNkulunkulu yini engingayenza na futhi nakho ngikule idolobha ngikhala ngenhliziyo yami yonke futhi bakushaya indiva futhi bahamba sengathi bebe ngacabanga awu uNkulunkulu awu kwase kufika umcabango uma ngingababizanga bangenza kanjani na ngoku babangiphe khona kuyakuza amehlo kodwa awukwazi ukubona izindlebe futhi awukwazi ukuzwa ngacabanga awu ukuba umongameli ubengeza edolobheni esifundeni semvuselelo wonke umuntu ubengaphuma o impela lokho ngokwezwe ngaseke ngicabanga awu uNkulunkulu kanjani yini ungevele nje awu uze uthume uJesu futhi sibe nakho naye nangeke nje nje sihambe futhi sibe nakho ndawo zonke futhi sikuyeke kuhambe na ngase ngiqala ukubona into inyakaza phambi kwami kwakubukeka njengokuvunguza okuncane kuhamba kujikeleza kanti ngangilokho ngikubhekisisa ngabona umhlaba uphenduphenduka uphenduphenduka ngawubhekisisa futhi lapho wawufaza okuthile ngabuka futhi kwakungukufaza okubomvu igazi elibomvu ephu ngaphesheya emhlabeni jikelele njengokuvunguza nje uhamba-hamba njengenkanyezi enomsila futhi wawo nokuvunguza okunje ngase ngibuka lokhu ukuvunguza futhi nje ngaphezu kwakho ngabona uJesu embonweni wayebuka phansi ngase ngizibona ngimi ngiphansi lapha emhlabeni ngenza izinto engangingafanele ngizenze futhi ngaso sonke isikhathi uma ngona uNkulunkulu wayeyo ngibulala isizathu umhla uwudla kumhla ufa futhi ubungcwele bukaNkulunkulu nokulunga uyadinga futhi wawungafa ngase ke ngibuka lapho ngangilokhu ngicikica amehlo ami ngathi angizange ngiyolala ngumbono ngiqinisekile ukuthi lona ngumbono ngangilokhu ngibhekisisa lapho ngimi emva komnyango ngase ngibona izono zami uqobo zikhuphuka futhi ngaso sonke isikhathi zaziqala ukutheleka esihlalweni sobukhosi igazi lakhe lalenza njengebhampa emotweni lalisibamba futhi ngangisibona sizamazama negazi lehle ebusweni bakhe ngase ngimbona ephakamisa izandla zakhe bese ethi baba mthethelela akakwazi akwenzayo ngazibona ngenza enye into yayimzamazamisa futhi ukubhampe kwakuyoba nakho uNkulunkulu wayeyongibulala ngaso leso sikhathi kodwa igazi lakhe lalingibamba lalibambe izono zami ngacabanga uNkulunkulu ngabe ngakwenza lokho na impela kwakungesimi kodwa kwakuyimi ngase ngihamba kanje sengathi ngangihamba ngidabula kulelo kamelo ngase ngihamba nenyukela kuye ngibona incwadi leli lapho yayinegama lami kuyo nazo zonke izinhlobo zezinhlamvu zamagama amnyama ebhalwe avundla kuyo ngathi Nkosi ngiyaxolisa ukuthi ngenze lokhu ngabe izono zami zikubangele ukuba wenze lokho na ngabe ngiphilinizise igazi lakho emhlabeni jikelele na ngabe ngenze lokhu kuwe Nkosi na ngiyaxolisa ukuthi ngikwenzile wayeselula isandla ngathi uzongithethelela na bengingakuqondile ngizo wena ngomusa wakho ngizozama ukuba ngumfana ongcono uma nje uzongisiza wathatha isandla sakhe wayesembambatha uhlangothi lwakhe wathatha umunwe wakhe wayesebhala uxolelwe encwadini yami wayiphosa emva kwakhe ulwandle lokukhohlwa ngakubhekisisa kancanyana wayesethi manje ngiyakuthethelela kodwa wena ufuna ukumlahla niyabo wathi uthethelelwe kodwa uthini ngaye na ufuna ukumqhumisa ubungafuni aphile ngacabanga oh uNkulunkulu ngithethelele bengingaqondile ukucabanga lokho bengingafuni ukwenza lokho bengingafuni ukwenza lokho uthethelelwe uzizwa ukahle kodwa uthini ngaye na uyakudinga naye uyakudinga awu ngacabanga uNkulunkulu bengase kanjani ukuthi ubani owambizayo nokuthi ubani ongambizanga na kungumsebenzi wami ukukhuluma kumuntu wonke ngakho ngenkathi umbono usuka kimi ngawelela kuye ngathi sawubona ninikazi nalawo madoda amabili ayeye endlini yangasese futhi wayehlezi lapho eshaywa yithwabi uyazi ehleka ibhodlela likagologo lihlezi phezu kwetafula noma ubhiya kwakuyiwo uphuze ludakisayo luhlezi lapho ababekade bephuza khona ngenyuka ngathi sawubona wayesethi oh hallo ngase ngithi ngingahlala phansi wathi oh ukhona engihambisana naye ngathi bengingaqondile ngaleyo ndlela dade wangibuka ngenkathi ngimbiza ngodade wathi ufunani na ngathi ngingahlala phansi umzuzu nje wathi sisize ngase ngihlala phansi ngamtshela ukuthi kwakwenzekeni wathi ubani igama lakho ngase ngithi uBrenham wathi ungumuntu wasezansi lapha kule ndawo iarena na ngathi yebo ma'am wathi bengifuna ukwehlela lapho wathi mnumzane Brenham ngakhulisa emndenini wamaKristu wathi nginamantombazane amabili asemancane engumKristu kodwa izinto ezithize zenzeka yase iya emgwaqeni ongalungile noma yaqala ngathi kodwa dade angikhathali igazi lisalokhu likuzumezile lelizwe lisibekelwe igazi ukuba belingawusibekele uNkulunkulu ubengasibulala sonke ngenkathi lelo gazi lisuswa bheka ukwahlulelwa kodwa manje uma ufa ngaphandle kwalelo gazi uya ngaphambili le kwaleyo ndawo khona-ke akukho lutho lokukumela namhlanje igazi limi esikhundleni sakho ngathi nenekazi impela igazi lisakusibekele elinqobo nje uma usenawo umoya emzimbeni wakho igazi likusibekele kodwa ngolunye usuku uma umoya ususuka lapha uphefumule uphuma yohamba uye ngaphambili le kwalelo gazi futhi akusekho lutho kuphela kwahlulelwa ngenkathi usenethuba lokuxolelwa ngase ngimbamba ngesandla wayekhala wathi mnumzane Brenham ngiyaphuza ngathi lokhu akulimazi into ethize enye ingexwayisile ukuba ngize ngizokutshela Ngathi uNkulunkulu ngaphambi kokusala kwezwe wakubiza tate futhi wena wenza ukungalungile futhi kuphela ukwenza kube kubi kakhulu wathi ucabanga ukuthi uzoba nami na ngathi uqobo uzoba nawe lapho ngamadolo akhe saguqa phansi phakathi nalelo phansi nomhlangano womkhuleko ifashion endala lelo phoyisa lethu ligqoko salo lathi liguqa ngedolo elilodwa lapho sabona umhlangano womkhuleko kuleyo ndawo ngani na uNkulunkulu yazibusa sibeke eceleni le misebenzi ifile masiqhubekele kokupheleleyo masiqhubekele kulelo zinga lendawo lapho laba ngingowesonto ngingowalokho lokho konke sekuphelile futhi masiqhubekele kokupheleleyo mngani wami oyisoni uma ungaphandle kwegazi namhlanje ngaphandle kwensindiso ngaphandle komusa igazi likaJesu Kristu liyakubamba wena uthi awu ngisenakho ngaso sonke lesi sikhathi kodwa ngolunye usuku zwe lapho kungasekho lutho olusakusalele-ke asikhuleke manje sithi sakhothamisa amakhanda ethu ngabe ukhona ongathi oyedwa lapha namhlanje ongathanda ukuthi uNkulunkulu ngawukele ngiyaqonda ukuthi ngenze okungalungile mhlawumbe ujoyine ibandla lokho kulungile kodwa uma ungakawemukeli umusa kaKristu ungasiphakamisa isandla sakho bese uthi ngikhulekele mina mfowethu Branham uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise nenekazi nakho-ke uNkulunkulu akubusise mnumzane emuva lapho uNkulunkulu akubusise nawe emuva le ngemuva yebo uNkulunkulu akubusise phakamisa isandla sakho nakho-ke phakamisa isandla sakho nje bese uthi uNkulunkulu ngawukele wena uthi ngingowesonto mfowethu Branham yebo ngizamile ukuba kahle kodwa angazi ngibonakala nje kubukeka sengathi angikwazi ukukwenza oh sihamba ibandla mngani ongumxaxaxege ebandla awukaze ngempela ubone umbono namanje wena uthi mfowethu Branham ngamemeza ngikhulume ngezilimi ngenze konke lokhu lokho kungahle kube yiqiniso nakho lokho kulungile akukho okungashiwo okumelene nalokho kodwa mngani wami olahlekileyo othandekayo kodwa ukukhuluma ngezilimi noma ukugqaqazela noma ukugqawulana noma ukubhabhathizwa lokho kulungile kodwa ukumazi yena kungukwazi umuntu ukumazi yena kunguphila wena uthi ngiyalazi ibhayibheli kahle kakhulu awu ukwazi ibhayibheli akusikho ukuphila ukumazi yena isabizana somuntu kumazi yena uKristu ukuthi uyazi ukuthi ukuthethelele ungaziphakamisa nje izandla zakho futhi omunye futhi uNkulunkulu akubusise nenikazi uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise ngapha mfowethu uNkulunkulu akubusise emuva lapho nsizwa uNkulunkulu akubusise ngapha dade uNkulunkulu akubusise emuva le ngemuva lapho kunjalo ukumazi yena kunguphila mfowethu Branham ngikhumbule mina manje khona lapha esihlalweni sami ngizokwemukela uKristu uthi ngena enhliziyweni yami inkosi Jesu futhi ungiphe lokho kuthula lobo bumnandi uye esontweni udlale umusic ngawo onke amandla akho usine phansi naphezulu ugijima esikaleni sezihlalo uye ekhaya ukhandlekile udidizele uye le nale lowo akusuye uKristu uye esontweni uhlale futhi ulalele entshumayelweni ethize encane ngokuthi ibhriji lizopendwa kanjani noma okuthize okunye kanjalo ungalizwa neze izwi liletha ukuphila liyimbewu anikufuni ukuthula na ngabe ukhathazeka mayelana nokufa na ubuzoba nokuhlaselwa inhliziyo namuhla ngabe kuyakukhathaza na noma ubungajabula ukuba uthi ngizoba nenkosi uJesu ekupheleni kwalomgwaqo uyamazi na uma ungamazi phakamisa isandla sakho nje sizokucelela umkhuleko yebo mfowethu wena futhi kulungile enhliziyweni yakho manje
just without one plea, but that thy blood was shed for who? For me, because I promise I'll be. God, I come tenderly, mercifully, just as
Hamba nje ukonde kuye ngokukholwa, ukholwe ukuthi umi khona lapho ngakuwe unjalo.
Ding not till rid my soul. How much now? Of one temper, malice, to him whose blood can cleanse each spot. Oh, Lamb.
Ngokukholwa ngizohamba ngiye esiphambanweni kulokhu kusa. Ngibeka imithwalo yami phansi ngiyeza uNkulunkulu akubusise emuva lapho lokho kuhle. Ningabi ngabanganaki manje ngokufudumele ngokumnandi yenyukelani esiphambanweni ngqo ethestamenteni elidala. Babeletha iwundlu babazi ukuthi babonile. Babekwazi ngemiyalo, niyakwazi manje ngoba uNkulunkulu ukhuluma enhlizweni yakho. Bathatha ukubheka imiyalo, ungaphingi, ungenzi ukuthi nokuthi. Base bethatha iwundlu, bahamba base bebeka izandla zabo phezu kwewundlu. Umphristi alinqume umqala, umfo omncane wayekhahlela futhi opa futhi ekhala futhi efa. Izandla zakhe zonke sasimbozwe igazi, iwundlu lafa endaweni yakhe, kodwa wayephuma enesifiso esifanayo sokukwenza futhi. Kodwa kule ndawo siza ngokukholwa ngomusa uNkulunkulu wasibiza. Sibeka izandla zethu phezu kwekhanda lewundlu likaNkulunkulu. Siyasizwa leso sando esishwibekayo. Siyalizwa lelo phimbo, ngomile ngipheni amanzi. Baba, ungababaleli lesi sono, abakwazi abakwenzayo. Niyabo, ukukholwa, siyakuzwa ukufa kwakhe lapho esikhundleni sethu. Phansi enhlizweni yethu kufika okujulile, ukuthula okuzinzile uma iphimbo lithi, uyaxolelwa manje, hamba ungabe usona. Kanjani ngomusa manje-ke sisuka sihambe singasenaso isifiso esifanayo, kodwa isifiso sokuba singabe sisona noma senze noma yini engalungile. Ukuthula ukudlula ukuqonda konke kungena enhlizweni yethu, kwangathi ungalemukela manje. Sisakhuleka sonke kanye kanye. Baba wasezulwini, beza ngokukholwa ngomusa. Kukhona cishe idazini lezandla eziphakamileyo, izithelo zomlayezo. Beza kuwe bayakholwa. Ngiyakholelwa kubo nami Nkosi. Ngiyakukholwa lokho qiniso. Umoya ongcwele ukhulume kubo futhi ngokukholwa bakhwela ngqo esikhwelweni sikaJakobe. Manje sibe siyofika ngqo onyaweni lwesiphambano, lapho kubekwe phansi zonke izono zabo futhi bethi, Nkosi, kungaphezu kwami, ngeke nje ngisakwazi ukube ngisasithwala. Futhi ungawususa umthwalo wami wesono, bese ukhipha isifiso enhlizweni yami sokwenze njalo na. Futhi makuthi mina ngokukholwa kulolu suku ngikwemukele njengomsindisi oqondene nami, futhi kusukela emva kwalokhu ngizokulandela onke amamayela endlela kuze kube sekupheleni kohambo. Ngithi nhla kulokho kokuqhubekela kokupheleleyo kungesikho ukuya esontweni nezimpande zemisebenzi efileyo njengemibhabhathizo nokunye nokunye, kodwa ngifuna ukuqhubeka ngize ngingabe ngisababikho futhi uKristu akwazi ukuphila kimi. Oh Jesu, yipha lokhu kunoma yimuphi umphefumulo odabukile ngokona kulokhu kusa. Bonke abaphakamise izandla zabo bazokwemukela ukuphila okuphakade ngoba wakwethembisa. Benze ukwemukela emphakathini, baphakamisa izandla zabo bephule yonke imithetho yokudonsela emhlabeni. Benze isayense ibe namahloni ngabo, ngoba isayense ithi ingalo yakho izofanele ilenge ibheke phansi. Noma yini ibingakufakazisa lokho kuyisayensi ukuthi ifanele ihlale iboshwe ngumhlaba, ngoba amandla adonsela emhlabeni ayibamba ibheke phansi. Kodwa bekukhona umoya kubo owenze isinqumo, futhi bayishaya indiva imithetho yokudonsela emhlabeni, futhi baphakamise izandla zabo. Usibonile Nkosi, wabhala igama labo encwadini, uxolelwe. Incwadi endala isemuva olwandle lokukhohlwa manje ukuba zingabuye zikhunjulwe. Mabaye phambili namhlanje njengathandayo amaKristu amnandi ukhonza wena, futhi mhlawumbe abaningi abangasiphakamisanga isandla sabo baphe, futhi abangcwele mabahambe basondele kancane nje Nkosi ngokuba Sesisondele ngosuku olulodwa ekhaya kunoma besizolo. Wena yiba nathi Nkosi ngokuba sikucela egameni lika Kristu nangenkazimulo yakhe. Amen.